futhi ngiyajabula ukuba lapha futhi kulobu busuku enkonzweni yenkosi yethu futhi manje ukulibona nonke nijabule futhi licula lamaculo amadala ayisimangaliso nonke nicwalisiwe ngomoya kanjalo njalo usenza sizizwe sikahle kakhulu futhi siyajabula ukuzama ukuthatha izikhashanyana ezimbalwa zesikhathi futhi kulobu busuku kuphendula umbuzo noma emibili sithe ukuthatha inqwaba isikhathi senu kulokhu kusa kodwa ngiyethemba naso isibusiso nje engisanda kukhuluma ngaso niyazi sinokuningi kokuba sikhulume ngakho sinakho na futhi sinomuntu wokuba sikhulume ngaye lowo inkosi yethu Jesu futhi thele ukuba benginga uma uthanda usale phezulu lapha nje isikhashenyana nje ngitshelwe ukuthi bekukhona umntwana ogulayo endlini futhi ngaphambi kokuba ngize ngiqale ngalona sinesidlo ngakho sifuna asifuni ukuthatha isikhathi esiningi kakhulu futhi mhlambe umphakathizo futhi bona ngifuna ukukhulekela labo abafuna ukukhulekela kuqala ukuthi lokhu ukukhulekela abagulayo kuqala ngaphambi kokuba ngize ngiqale futhi manje uma Teddy uma uthanda dlala leliculo inyanga enkulu manje seduze futhi sizobiza abagulayo nokubacelela izibusiso lapha bangako lapha ukubakhulekela kulobu busuku na kube nabanye esibagejile kulokhu kuza uma niphakamisa izandla zabo uma ni nokuzwa lobo bufakazini kudumisa uNkulunkulu ngakho konke ukulunga kwakhe sibonge uNkulunkulu zonke izibusiso ezigeleze kuye kunjalo na manje sizobe sisiqala khona masinya kulezi zimfakazo manje futhi sizozama noma ngiyaxolisa phezu kwemibuzo futhi ngethemba ukuthi uNkulunkulu uzovela nje athule lezi busiso zakhe nganga lendlela futhi manje ningangivumile ngibe kuyo isikhathi eside kakhulu 40 calls ngizofuna unginake wena nabadikoni nihlezi emqeni ongaphambili ukuba ningimise uma ngiyomase ukuthi akufike esikhathini sokusinika isidlo niyabo ngoba ngibahlalisa isikhathi eside kakhulu ngizozama nje ukushishisa ngawonke amandla ami futhi manje ke uma ngingayiqedi kuleli sonto ngizoyithola ngesonto elizayo ngabo ngizozama ukuqeda kulobu busuku imibuzo emihle impela futhi ngiyalitshela bangani uma bekungesiyo imvuselelo nezinto zenzeka ngithanda ukubeka cishe iviki nje ezimfundisweni zephepheli ngo zika Genesis no Exodus nesambulo kanjalo njalo futhi futhi nje sibe nesikade simnandi ngempela ngiyayithanda imibuzo yephepheli ejulile lezimfundiso zephepheli inqobo nje uma ningachezukeli kwenye into ethize eyinganekwane nje sihlale ngokwelicacile elidala izwi likaNkulunkulu elingaxutshwe nalutho liyokuthatha likwedlulise ngqo ani kukhona lokho na awuloko kulokhu kusa sibe neminye imibuzo emihle kunayo yonke iminye yayo imayelana nezinkulungwane eziyikhulu namashumi amane nane zazingobani futhi ziyoba yiyiphi ingxenye na nangomlobukazi futhi nje izinto eziningi futhi nje imibuzo ejule ngempela futhi ngibe nembalwa engingatholanga ukuthi ngiyiqede manje kulobu busuku sizoqala sisukele khona lapha ngalo futhi sicele inkosi ukuba isisize futhi manje ngeke salivule phepheli singalivula kanje kodwa kuthatha uNkulunkulu ukusivulela lona ngempela singawadonsa amakhasi kodwa encwadini yesambulo ngenkathi uJohane buka futhi wabona uyedwa hlezi phezu kwesihlalo sobukhosi futhi kwakukhona wayenencwadi esandleni sakhe futhi kwakungekho muntu owayefanele kuyithatha incwadi noma aqaqe izimpawu noma ngisho nokuyibuka kungekho muntu ezilwini kungekho muntu emhlabeni noma kungekho muntu phansi komhlaba noma engekho ndawo owayefanele futhi ubone iwundlu kungathi lalithathiwe kusukeleni kwezwe futhi lafika laseliyithatha incwadi zaleni zakhe laselivula izimpawu lalinguJesu Kristu manje bengikhuluma nendoda kuleli viki usomabhizinisi edume kakhulu edolobheni ethe kimi mayelana nokubuyela e-Afrika nasendiya ithe ngani basanda kuqeda ukubulala induna yaseBrithani lapho ngathi ngekho kuhlangene ngani nami na ngathi ubuyele khona lapho konke kubulala kwenzeka khona leso sizwe esinesipelu kanjalo njalo na ngathi impela yilapho ngidingeka khona lapho inkosi ifuna ngiye khona ngathi uma bekubulala ke ngathi awu uma uNkulunkulu efuna ngibulawa ngizobulawa nje yilokho kuphela yasithi oh hey yathi futhi prenem ufanele ukucabanga lokho awu yathi angikhathali ngicabanga ukuthi ngokholwayo futhi ngicabanga ukuthi uyindoda elungileyo yathi kodwa babulala ngisho noJesu Kristu ngathi impela kwakuyintando kaNkulunkulu. Yathi yini intanda kaNkulunkulu nangi naleyo ndoda ibiye esontweni futhi isondele emashumini ezikhombisa ngokuya esontweni isehoreni lombhede wezingane esontweni elide kuleli dolobha futhi ikhuphuke futhi ayigaze yazi ukuthi kwakuyintando kaNkulunkulu ngoJesu ukuba afe ngani kanti evowethu wahlatshwa kusukela kusekeleni kwezwe kusukela ekuqaleni impela wahlatshwa ngaphambi kokuba aze afike nje emhlabeni kunjalo na wayeyiwundi likaNkulunkulu elahlatshwa kusukela kusekeleni kumhlaba asikhulume kuye umzuzwana nje ngokwemibuzo manje baba asifanele asikwazi siyaqonda ukuvula incwadi noma ukubuka kuyo kodwa iwundlu malize manje kulobo busuku iwundlu likaNkulunkulu elahlatshwa kusukela kusekeleni kwezwe lithathe izinto ezingezikaNkulunkulu futhi lizethule ebandleni kwangathi umoya ongcwele ungathwala la mazwi futhi kwangathi angebe ngamazwi ami noma amazwi omuntu kodwa kwangathi angaba ngamazwi kaNkulunkulu kuyo yonke inhliziyo elambile ngokuba sikucela egameni likaJesu amen. Ukuqala lapha asinayo ijikeleziswa noma yini kodwa nje indlela yeza ngayo kubonakala kubuhle kakhulu kuqala bangaki abayikhathalele imibuzo na ake sibone uwenu awu lokho kuhle kakhulu inqobo nje uma ngazi manje ngabe umuntu ekufeni uya ezulwini noma esihogweni masinya noma ngabe balindela ukwahlulelwa na lo ngumbuzo omuhle kakhulu futhi kwenza ubufanele ukunakwa kahle kakhulu ngoba wonke umuntu ukhathalele ukuthi kuzoba yini emva kokuba le mpilo seyidlule na wonke umuntu ukhathalele manje mina okwengxenye yami ngeke ngazi ngizofanele ngiphendule ngokuvela eBhayibhelini ngiyitakela usifazane uchithe isikweletu sefoni samadola ngamashumi amahlanu esikhashaneni esedlule waseLos Angeles cishe imizuzu engamashumi amathathu nanhlanu noma amashumi amane noma mhlawumbe ngaphezulu ebangene elide zama ukungithola ukuba ngithi kwakusemthethweni nelungelo kuyo kubashiya umyeni wakhe bese gana enye indoda angikwenzanga qhabo ngathi qhabo mnumzane wathi awu umyeni wami uyisoni nale ndoda ingumkhristu ngathi lokho kuhlangene kaludi nakho uzoba sekuphingeni impela njengani noma yini wathi awu ngingophethe yicwala futhi asikho sidingo kimi sokuba ngiyiphile uma ngingeke ngaba nale ndoda ngathi ngothonywa ngubuhle nje futhi awukho thandweni ngoba ubungeke yiloko kuphela ngoba lowo ngumyeni wakho futhi ufungile ukuthi uhlale naye nize nehlukaniso kufa noma yini enye esuka kuloko usekuphingeni ngakho wayelokhu nje ebambile ngathi nenekazi asikho sidingo wathi uma nje uzongitshela ukuthi kulungile ngathi ngeke kwenza ngathi ngithi awu futhi prenemi sinokukhulu ukukwethemba ngathi ngakhokela lele ngizama ukukutshela khona ngikutshela iqiniso ngokuba akukho lutho engingakusho kodwa lokho kushiwo nguNkulunkulu uNkulunkulu wathi lokho kuqinisile ngakho lokho kungayo impela nje indlela kuyiyo yabo ngathi yileyo ndlela okufanele kube yiyo futhi yileyo ndlela okuzofanele kube yiyo futhi manje kule mibuzo yileyo ndlela sifuna ibe yiyo manje bekucatshangwa njalo manje phakathi lapha niyaqonda kulaba bantu abancane ngesibalo kulobu busuku kukhona cishe zonke izinhlobo zemibono ehlukile futhi sicabanga ukuthi yonke mihle yonke umbono wenu muhle futhi uyiyi kodwa manje esikwenzayo sizofanele sibe nomuntu othize njengehanze yamadada noma yini yonke into ha izinyozi yonke into nomholi uma unomthebe efa niyazi ukuthi ikwenzekani itata elingumholi liyafa bafanele bazithelele lini ukuthi azofanele nje abe nomholi nomuntu uzofanele abe nomholi nomholi ngumoya ongcwele nomoya ongcwele umise ebandleni kuqala abapostoli emva kwalokho abaprofeti kanjalo njalo umunye wathi esikhathini esingeside sedlule wathi ngani futhi Branham asidingi muntu ukuba asifundise uma umoya ongcwele fika asidingi muntu ukuba asifundise wathi iBhayibheli lathi ani nikudingi ukufundiswa ngathi pho kungani umoya ongcwele ufanayo wamise ebandleni abafundisi yabo futhi wamise ibandla ngokwenqubo na babeyo sifanele sibe nabafundisi kunjalo kodwa kungafanele ube nanoma ubani akadingi akufundise ethi ungaphingi ungafungi futhi uthathe Usuvele kwazi lokho. Wona impela unembeza wakho kamoya ngcwele uyabutshela ukuthi kuyiphutha kwenza lokho. Kodwa manje mayelana nokufundisa ngokumpalo kuthatha ugcotshwe ngomoya ongcwele kunjalo. Futhi kunkulunkulu mise ibandla ngokunqubo ngabapostoli nabaprofeti neziphiyo zokuphilisa nezimangaliso kanjalo njalo. Mise ibandla ngokunqubo bese beka abafundisi kanjalo njalo phakathi lapho kuhola nokuqondisa ibandla lakhe. Futhi kunkulunkulu thina njengoba sishilo uJesu phezu komhlaba njengomzimba wakhe futhi njengoba nje umzimba wakhe unyakaza kufana nesithunzi nje sibonisa emhlabeni uyonyakaza naso manje abantu abaningi abantu beAdventist bakholwa ukuthi uma umuntu efa ukuthi uqonde ngoyithineni futhi ahlale lapho umphefumulo omzimba nayo yonke enye into kuze kube ngokuvuka futhi okwabo lokho bakubiza ngokuthi umphefumulo olele awu lokho kulungile kulungile inqobo nje uma bemkholwa uJesu Kristu futhi ezelwe ngokusha lokho ngeke kubalimaze. Kodwa manje ngokwemibhalo ukuthi uma umuntu efa uma engumKristu umezele ngokusha waceliswa ngomoya ongcwele ngasoze adingeka kuba ame ezahlelweni zikaNkulunkulu nebo uqonda ngqoyi bukhoneni bukaNkulunkulu futhi akasoze adingeka kuba abese kwahlelweni ngoba usevele yabo. Ngidingi ukuba ngimele lokho uKristu akenzela khona manje ngangisoli kodwa ukwahlulelwa kukaKristu. Nansi into egcwele ngamazwi ambalwa. uNkulunkulu wathi mhla udla kuwo ngalolo soku uyafa. Lokho ngokuxazulula manje uNkulunkulu uzofanele aligcine izwi lakhe. Akukho kunye angakwenza kodwa ukuba agcine izwi lakhe ngoba uNkulunkulu. Awu manje ke angeke manje ke uyohlukanisiwe noNkulunkulu futhi manje ke uzalelwe esonweni wabunje ubini ufika izweni ukhuluma amanga ngakho uma uzalwa uyisoni ngemvelo ngakho akukho lutho ezweni okalwenza ngakho akukho lutho ebengingalwenza ukuba ngizisindise noma wena ukuba uzisindise kuyilokho uKristu asenzela khona kuNkulunkulu noma lokho uNkulunkulu asenzela khona kuKristu yabo akusikho awu noma ngabe ngicabanga lokhu noma ngenza lokhu kungukuthi noma wakwenza lokho awumanje sikuye wamele kwahlulela kukaNkulunkulu ke wathatha kwahlulelwa futhi yena engongeni nakucala esonweni engazisona nokho wenziwe isono ngathi ngakho inqobo nje uma ubuKristu ukhululekile kwahlulelweni nxa ngibona ikazi ngidlule kini yabo kuyilokho ikazi elisikhululayo. Manje isoni asilokothi isoni sizofanele sikumele ukwahlulelwa futhi akuyi kuba khona kuphela lokhu ukwahlulelwa nje ufana nendingilizi noma uthingo lenkosikazi luzungeze yizwe legazi likaKristu futhi inqobo nje uma uphakathi lapha uNkulunkulu engahle yabuke phezu komhlaba esimweni sawo kulobo busuku noma yiyiphi enye indlela kunangegazi likaKristu bengawubhubhisa ngomzuzwana beyofanele impela beyofanele kuza lapho okwahlulelwa manje uma noma inqobo nje uma wesilisa ephansi kwalapha akona indaba noma ngabe wesilisa uyisitakwa nomkembulu nongakholwayo owesabekayo umuso omningi kaNkulunkulu uselokhu umenzela ukubuyisana kuye lesifazane angahle abe yikho noma angahle abe yini isifebe kumbe noma ngabe yini igazi likaJesu Kristu lisalokhu limenzela ukubuyisana kodwa umzuzu umphefumulo wakho usuka ngawo kulomzimba futhi uhamba aye ngaphambili le kwalokho isedlu ule mseni wayongena kwahlulelweni uNkulunkulu usevele umehlulele lokho kuyaxazulula usephelile usehlulele uzehlulela wena ngendlela ophatha ngayo inhlawulo kaNkulunkulu lapho ngezizono zakho niyabo uzehlulela wena umehlulele ngokwenele nje ukuba kuthethelele niyabo uma ucabanga ukuthi uzokuthethelela uvuma amaphutha akho futhi uzokuthethelela manje ke ngamoya munye qabulani thina sonke sabaphathisa sibe mzimba munye futhi njengoba lowo mzimba wavusa kuNkulunkulu wavuka kwabafileyo walungisiswa uhlezi ngakweso kunene sakhe emandleni nobukhosi ezulwini ngakho labo abafileyo kuKristu bakuKristu futhi bakhululekile kwasemilweni futhi bayovela ekuvukeni. Manje kodwa uma sifa manje siqonda ngo ebukhweleni bukaNkulunkulu usomanje emzimbeni wasezulwini uma bengiyohlangana nomfowethu Neville phezulu lapho uma sobabili sifa manje ngoreni kusukela manje ngiyohlangana naye ngiyothi ngikubikelela futhi Neville ngikhulume naye bengingeke ngamchawule usemzimbeni wasezulwini Benginga kuluma na ye, benga bukeka njengoba yeza lapo. Benginga buka njengoba genza. Kotwa besinga kulumisana. Kotwa besinga yake sitindane. Ngoba asina yo leye mizo. Imitlani yo kubone kuna mbicha kutinde wokela. Nguzo niyabo. Kotwa besizo bangu muntu. Onga seyugufa. Futi besinga bonani. Isu talezi ndewele zibusisiweyo. Ngasi alchari lika kulungulu. Nazi ni chuhane. Wabone mbififumulo. Pansi kwa alchari. Nimeza. Kozo kube nini nkosi. Kozo kube nini. Uguba hize. Emtabene. Uguba yembatizo na. Manje kaya kaka chiu chesu. Manje ugiji. Kesimo sika moya ungwele. Umamzimba wako sezilini. Moya ungwele. Kusubuya. Umamzimba ukazi muli siweyo. Siyo kazi muli. Suwa kangena. Ye futi simfuze. Yabone kutikisho kutini na. Kona ke. Ngiyo mkaula besi gichina. Kufuwechi mevil. Kona ke. Siyo da. Mwano chesu wachana mafundi bake, betata isithe sabo wati angisayi gudha ugwezichele so vini gize ngisithe futi gizipuze nani kabusha embusweni kababu wami kunjalona Nyebo nako ngako siyo umafileyo efa umuntu olungisi siwe emi ebukoneni buka ngulungulu yebukoneni bake njenge sitalwa esinge sayigufa futi sitala zindaweni ezibusisiweyo zokuthula kuze kube usuku ukuthi uyabuya manje kwakukhona isikhathi ukuthi abantu babenga yebukoneni buka ngulungulu ngekathi befa abalungisi siweyo lokho kwakusetestamenteni lidala babeya endaweni ethiwa yiparadisi futi labo imfifulo yabalungileyo yayilinde iparadisi Kote paradisi lalinda lapho uNkulunkulu wayigcina khona imphefumulo njengasezweni lamaphupho kwaze kwachithwa ikazi likaJesu Kristu ngoba ikazi lezinkunzi nelezimbuzi lalingezisuza isono kuphela lalisisibekele isono kodwa ikazi likaJesu lisuza isono Ngiyakuthabela ukuthi bakhe ngathi eve Calvary futhi ekubuyeni kwakhe wakhipha ethineni labo abangcwele abafileyo ababefe phansi kokubuyisana kwekazi lezikhuzi nezilezimbuzi nezithole basebengena emzini oh futhi babonekana kubaningi sihle kanjani pho isithombe oh ukuba nje besingasipende umzizwana bukani uJesu nginkathi efa Lapha njengoba bengisho kaningi ngiyakholwa ebandleni lapha kukhona uhlu lapha okufana nalo phakathi lapha kuhlala izitalwa ezifayo futhi ngamunye okwesikhulu sibumbatha sokutamasha sokubumnyama nesigayekayo abantu abasazofa baphila phakathi lapha manje kuphakathi kokuthi bathonywa kulendlela noma kuleyo ndlela ngebe ngapha uyizitalwa somoya isoni noma ungcwele ungenakho kuthonywa kuvele ezweni lingaphansi noma ezweni lingaphezulu Uma kuthonya ngokuvela lapha uvela phezulu umzimba wakho wasezulwini ulindele phezulu lapha kodwa uma umubi futhi unokuzenzisa nokunganaki umzimba wakho wasezulwini uphansi lapha ungakhathaleki ukuthi ucabanga kangakanani ukuthi uphezulu lapho ngoba isithelo sithelayo phambi kwabantu sifakazisa ukuthi wena ungowakuphi Ngakho lapha lokho yikho kwenye indawo impilo yakho iphilayo lapha nje ibonisa ukuthi liyini ifa lakho uma usuka lapha ngiyakona na
We are right now
Sikhona manje oh uma ngicabanga ngalokho khona manje sikhazimulisiwe ebukhoneni bukaNkulunkulu amakholo azele ngokusha ngokuba uma lelidokote lasemhlabeni lidilizwe sinayo selivele lilindile enkazimulweni hayi kwenye indawo ethize khona ngaleya eselivele lilindile manje Lele mizimba yasemhlabeni bubulela ukwelakanyiswa ngokungafi kunjalo na kukhulu kuqaqamba nezinhlungu nezindumalo nezinsizi ne wo ngiyojabula uma lezi endala ezifo zabaguliswa yizinhlupho sivaliwe ningeke nina na yebo nomzane singaye ekhaya kunjalo Nje thina sibubulu kulekanyiswa imimoya ibubulo uma ubuka futhi ubone bonke ubuhlungu macala wonke sonke sibumbathe ukunuka nesono nokuphila kwabantu abafayo nenkohliso nakho konke ngiyacabanga wonkulunkulu kuyoze kube nini na Ngolunye lezinsuku ngiyoshumayela intshumayelo yami yokugcina ngiyobeka iphepheli phansi kanje bese ngiye ekhaya wo leso kuyoba yisikhathi simnandi futhi uma leli dokotela lasemhlabeni seliphelile lapha akuyi kuba ngumzizwane wodwa sengiyobe sengingaphesheya le niyoba njalo nani oh hey uma ngalisi bathi lengube yenyama ngiyayiqathaza futhi ngivuke futhi ngibambe umkomelo wami wangena phakade futhi ngimemeze ngisedlula emoyeni impela ngihamba ngenyuka
Now, where is that? When do we have it?
Manje kuphi lokho na? Sinakho kuphi na? Manje labo abalungisisile ubakhazimulisile futhi ngiyaqonda yini ukuthi owethu okhazimulisiweyo umzimba ongafiyo ulinde ebukhoneni buka Jesu Kristu kodwa manje ulindele thina ukuba size na? Yazi uma ingane izalwa kulomhlaba ngaphambi kokuba izalwe inokuphila kodwa ibingakazalwa futhi uthi nje masinyo uma leyo ngane ifika kokwayo iqala ukuzalwa amaphaphu ayo onke avalekile futhi ifile imisipha yayo iyadikiza futhi idlikiza kodwa into yokuqala nje ukuthansula ezincane kancane noma kabili kanjalo futhi iyo ibambe ukuphefumula kwayo yini ndaba na futhi masinge lowo mzimba wemvelo ungabumbeka kumama kukhona umzimba womoya olindele ukuwemukela masinge nje leyo ngane engazalo futhi nje kuqiniseke impela nje njengoba lo mzimba womoya ubumbeka kukhona umzimba wemvelo olindele ukuwemukela masinge nje lapho uphuma kulelizwe niyabo ngapha nangapha ubuyela ngqo e-Eden futhi Nabo nje muva ngqo manje phakathi lapho kuNkulunkulu ngane kufa lokho nje kushaye kukhiphe lokho kuthi siluphume kufini ukukhona futhi kumangaliso Paul wakwazi ukuma futhi athi kufa luphi udosi lwakho na thuna kuphi kunqoba kwakho na wathi makabonga uNkulunkulu osipho kunqoba ngenkosi yethu uJesu Kristu yebo mnumzane leli dokotela nasemhlabeni lidilizwa sesivele sinaleli lindile ngakho nje khohlwa yikho Manje kuwe mngane uma uyizoni obuze lokhu uNkulunkulu akuhawukele yebo mnumzane awukho kuphela ngaphansi kokulahla manje hayi lapha qabo uyophumelela futhi uqhubeke futhi konke lokhu kungomuso mninga uNkulunkulu konke lokhu kungomuso mninga uNkulunkulu ukuthi uphumelele futhi wenze okwenzayo lokho kuqinisile kodwa kolunye lalezi zinsuku uma uyizoni nomphefumulo wakho uphume uthi munyu uyohamba uyongena ngale kwadlulelweni futhi uyolahla ngecala bese kuthi ke uyontshingwa futhi uyoba sekuhlushweni ukuze kube lusuku obuyisela ngalo kulomhlaba futhi uyathola umzimba ungafi ongeke wafa futhi uyophoswa ebumnyameni obungaphandle lapho kuba khona ukukhala kulila nokugedla amazinyo Uyophonsa siyokweni lapho khona impethu ingafi neze noma umlilo ungacimeki neze futhi yohlushwa yonke iminyaka okhona oyakuza uJesu wakusho lokho leso isithombe simnyama kodwa kuyilokho kwasho iBhayibheli uma uNkulunkulu asilahla ngecala kangaka isono futhi wabanaso sabiza inani elingaka kuyoba yini uma leyo mimoya engalukile ike yaze yenziwe yadedela futhi na besiyoba nenye into enjengesibe nayo eminyakeni eyizinkulungwane ezisithupha edlule kunjalo na lizophinde libe khona elinye ithuba futhi manje wena uthi awu ngikholwa ukuthi uma uyethineni uya esokweni umzimba wakho uya esokweni kunjalo isihogo kusho ukwehlukana ukufa kusho ukwehlukana umzimba wakho uyafa uyehlukana uyahamba Mba usuke kwabathandekayo bakho lapha kodwa lokho akusikho sikhuluma ngakho umiselwe ukuba umuntu afe kube kanye bese kuthi emva kwalokho ngokwahlulelwa yabo manje nxa uma uzodingeka ume kwahluleleni kukaNkulunkulu uzokwehlulelwa nguNkulunkulu othi kuthele futhi uNkulunkulu uzosevele kumemezele ayezokwenza ngakho wena usuyazi ukuthi kwahlulelwa kwakho kuyoba yini ngaphambi kokuba ngisho uzofike lapho ngakho into yokuba yenziwe ukuthi usindise futhi ube nalesi sidalwa esikhazimulisiwe bukani uma ngidikeka ngiyi uma umoya wami bukani asesiyo into ethize efile siyaphila uma wami uma leli desk lapha uma leli pulangwe ebelini nokuphila kulo okusemnweni wami lelo desk futhi lalinobuthakani bokunyakazisa linganyakaza njengoba umune wami unyakaza Senziwe ngalelo hlobo lempahla senziwe ngezinhlayiya nangokuphila nangomsipha futhi kukhona umoya lapha okulawula konke futhi nje bukani ukuthi uhamba masinyane kanjani bukani lapha isandla sami sithinta lokho manje kuzothi masinya nje kuzoba khona kunyakaza kokuphikisayo nokuvumayo Uthi nje umune wami ungathinta lokho uyakuzwa lokho ngokushesha ngiyengqondweni yami nenqondo yami ithi lokho kuyabanda futhi kubuyele muva yabona ukuthi lokho kushesha kanjani na kushesha kwedlula umcabango kushesha kwedlula noma yini izenzo lapho kuyini na kukhona into ephilayo lapho nalowo muzwa usebenza engqondweni yabona ukuthi ngisho ukuthini na umuzwa uyakuthinta ukuzwe bese uthi engqondweni uyabanda ingqondo ithi kuyabanda ngoba uzwe ngomuzwa oh hey ukhuluma ngento yokwenziwa bese ukuthi ke konke kwalokho ushesha kakhulu kanjani uNkulunkulu kwazi wonke umcabango siwucabangayo yonke into esiyenzayo uyazi ngayo ngakho uma ikhola lifa lihamba lingene bukhoneni ibomenzi walo uNkulunkulu walo nesoni uma sifa siya esiphethweni saso bese kuthi ekubuyeni manje ngikhuluma manje ngabakhethiweyo Kale kukhona banye bayovuka ekuvukeni kwesibili abayodingeka ukuba bame kwasiluleni kanye nesoni ukuba bedlulele naso ngifuna ukuqiniseka ukukuthola lokho yebo manje kuyoba khona okokuqala okuyokwenzeka kuyoba ngokufika komlobukazi kuyoba khona abantu ezweni ngingahle wehluke kancane ngalokhu kodwa lalilisisana ngenxa nje yokuthi wemukela uKristu njengomsindisi oqondene nomuntu lokho akusho ukuthi uyoye kuhluthweni lokho kungokwabakhethiweyo abayoye kuhluthweni kuyoba nensalo eshiywa lapho emhlabeni eyokwedlula ekuhluthweni nokuhlupheka okukhulu ibandla liyosithela ohluthweni Nangaka besifazane lapho ngazi ukuthi umoya osike isiqephu sendwangu wendlala indwangu kanje bese wendlala ephethini yakho kuyo kanje bese usika indwangu ngokwephethini nje kunjalo na futhi yonke indwangu uhlobo olufanayo nje lendwangu esephethinini kunjalo na kodwa yilolu hlobo oluthethayo ngahle ukubeka lokho le ukuba kuqhubeke kusetshenziswe kodwa indwangu osika kuyo Manje ubani obeka iphethini na uNkulunkulu ngokhetho Amen uNkulunkulu ngokhetho ubeka iphethini Wathi manje ngikhethe ngaphambi kokusekela kwezwe ngibeke lezi ngane uJesu watshela abafundi ukuthi wayenabo futhi wayebakhethile futhi wayebazi ngaphambili kokusekela kwezwe kuze kubekwe kunjalo na uNkulunkulu ubeka iphethini manje kuyoba khona abakhethiweyo abayeye ohlithweni futhi kuyoba khona iqembu labantu lowo olungile abami baqonde abaphila ngokungcwele abantu bakaNkulunkulu abasindisiwe abangeke babe sekuhlithweni futhi bayovuka ekuvukeni kwesibili ngoba Oh ngingiyethemba ningeke ningijikuthelele uma nje ngenze into encace ngempela lapho kini yabo ningakwenzi ngingifanele ngiyisho ngoba ngilokhu inkinga kimi yabo ukuba ngiyisho bukani manje ke ngizosho lokhu kukhona abantu abakholele kulungisisweni ngokukholwa yabo futhi baphila enhle ehlanzekile impilo engcwele bakholele kungcwelisweni futhi yemukela Bukani Judas Iscariote walokisizwa ngenkathi ekhole enkosini uJesu Kristu futhi wamemukela njengomsindisi wakhe aqondene naye uJudas Iscariote wangcweliswa kuJohane ishumi nesikhombisa futhi wanikwa amandla kumathewu weshumi ukuba aphume futhi akhiphe amademoni Judas Iscariote yabuya emva kokuba esephilisa abagulayo futhi wakhipha amadimoni futhi ubuya ejabula futhi ememeza kahle kakhulu impela nje njenganoma yimuphi umgingi kongcwele olungileyo enakenambona kunjalo na ibhayibheli lisho njalo kodwa esefika ePentecoste wakhombisa ubunjalo bakhe manje ephishisani lowo moya Kunabantu ezweni namhlanje abantu abangamaKristu elungileyo abayokholelwa ekulungisisweni abaningi babo zikubani izigidi ezikholelwa ekulungisisweni kodwa abayikuhlangana ngalutho nokungcweliswa besingathi leyo yipresbyterian iepiscopalian kanjalo njalo bayakholelwa ekulungisisweni bayakushumayela futhi kudle baqinisile Kodwa manje ama Nazarene, Pilgrim Holiness, Free Methodist, yenyukele kungcwelisweni, bakholele kungcwelisweni, kuyikho, baqinisile futhi bathola ukunqoba nokumemeza, futhi badumisa inkosi, basho khona baqinisile. Kodwa khuluma komunye wabo ngobhabhatizo kwamayongcwele namandla nezibonakaliso nezimanga, bayokhombisa ubunjalo babo khona lapho, bathi angifuni lutho kwalokho, angikholwa. Hawu ngishona kubantu bakithi bangamaNazarene bakhona ukuthi umuntu okhuluma ngezilimi ngokadevele futhi mfowethu wenza lokho ungani bakhipha uDokotela Redhead ezimishini zaseSudan umongameli wayo ngenxa yokuthi wakhuluma ngezilimi ngathi ngeke saba nakho ngathi ungeke washumayela njengoPawulu ngeke wamukela ivangeli likaPawulu ngokuba uPawulu wathi ningakuvimbeli ukukhuluma ngezilimi unjalo Kodwa bathi ngokukadevele babone inqwaba yentombubulu futhi bakuthwala konke lapha ya yabo kodwa kukhona ibandla elilungisisiwe nelingcwelisiwe kodwa liphike ukuthi ubaphathizo kamoya ongcwele ngumsebenzi ohlukile ekungcwelisweni kodwa kungumsebenzi ohlukile impela yiwo kwakukhona izinto ezintathu ezingumsuka ezavela emzimbeni kaKristu nezinto ezingumsuka ezifanayo ezavela emzimbeni wakhe yilokho esikusebenzisayo ukuba siyemzimbeni wakhe kwakukhona amanzi kunjalo na ikazi kunjalo na nomoya uJesu umbhalo wathi bathathe bafakaza ezulwini uyise intetana nomoya ongcwele laba bathathe bamunye kodwa bathathe bafakazayo emhlabeni abamunye wathi kodwa bavumelana njengoyedwa amanzi ikazi nomoya kunjalo na manje ngeke waba noyise ngaphandle kokuba inendodana ngeke waba nendodana ngaphandle kokuba nomoya ongcwele because kodwa ungalungisiswa ngaphandle kokungcweliswa futhi ungaba nakho kokubili ukuthi ulungisiswe futhi ungcweliswe futhi ube usalokhu ungenawo ubaphathizo kamoya ongcwele yabo lokho kuqinisile lo ngumbhalo laba abathathu wathi abafakazi emhlabeni amanzi ikazi nomoya futhi bavumelana kokukodwa yabo abamunye kodwa bavumelana kokukodwa ngoba ngumoya ofanayo ongesilinganiso uzipha umoya ngesilinganiso manje luza phansi kokulungisiswa yilokho akushumayelayo kunjalo na uluza washumayela abalungileyo baza kuphila ngokukhola wayenomlayezo omkhulu naleyo kwakuyingxenye kamoya ongcwele kwase kuthi uluza ngenkathi kuvela umlayezo nkulunkulu wayezovusa ibandla lakhe bese elithumela kakhulu ngokuthe xaxa hohe uluza wathi ho siyakhona sinakho lapha kodwa utshela ulwesi wathi ho qabo yena noGeorge Whitefield nabo bathisi yakholela kungcwelisweni lokho nje kunje ngomsebenzi womusa oqinisekayo wesibili kunjalo na futhi bashumayela ikazi awu uMaluda wayengafuni kunyakaza uNkulunkulu vele nje akunika amamethodist kaWesley yabo futhi babenakho futhi ayenavuselelo eyashanela yize nebandla langempela awu manje uma lesi sikhathi sifika ngaphambili manje nakho kufika ubufakazi obubonakalayo bukamoya ongcwele bezibona lizo izimanga nezimangaliso manje uWesley wayengafuni ukuvumelana nalokhu manje kuba uWesley wayesemhlabeni noMartin Luther wayesemhlabeni ngalezi zikhathi lobeyovumelana nakho kodwa nje bathola cishe umjikelezo sibili wemine noma umjikelezo emidlalo yabapostoli bedlula kupho futhi nje bakukhukhula bakususa konke manje iPentecostal yemukela futhi yakholelwe ukukhulumela ngezilimi aseke ekuphendulele ukutheni ubufakazi bokuqala bubonakalayo ukuthi wonke umuntu wayefanele lokhuluma ngezilimi leso isiphosiso kodwa manje bayabuye lezo kwakuyizici ezikhona ezazinikezwe uNkulunkulu njengokuthi nje akukho ngingakwenza ngoba nginamehla alihlaza siphakaphaka noma uNkulunkulu uyakunikeza nje leso yisiphiwo nje ebandleni uNkulunkulu wazimisa phakathi uNkulunkulu umisile ebandleni yabo manje kodwa uma beza behambisana nalokho manje babenesibusiso esikhulu bahamba baya ngaphambili le kwelutshela noma ukuthi noma omunye futhi manje ahlelile ngendlela impela aseze abe mabi kodlule Methodist namanye amaPentecostal bese kuthi ke asefike endaweni lapho umjikelezo sibili noma wesithathu sekube cishe iminyaka engamashumi amane selokhu aqala ukwemukela ukukhuluma ngezilimi kodwa lesi sihlahla sikaNkulunkulu sinezithelo ezihlukene ezisishakalolunye kuzo manje noma yisiphi salezi zithelo ungaba nazo niyabo uNkulunkulu uzithumele kodwa kanye kuphuma esihlahleni manje kungcweliswa kubukeni bungani sifunde salokhu kuza ngenkathi kubekwa ukwahlulela nezincwadi zavula manje uJesu wafika nezinkulungwane ezishumi iziphindekazi zinkulungwane ezishumi zabangcwele kwaseke kubekwa ukwahlulela laba bonke bazungeze ukwehlulela kwesihlalo sobukhosi simhlophe njengoba sedlulile embhalweni nakho nezincwadi zavula nenye incwadi yavula okwakuyincwadi yokuphila nalaba ekuhlithweni babebahlulela kunjalo na laba bakwenzile baya ekhaya futhi bemukela imizimba yabo ekhazimulisiweyo futhi baphila zonke isikhathi seminyaka eyinkulungwane wayelapho ekwahluleleni kwesihlalo sobukhosi simhlophe behlulela labo wathi uyohlukanisa izimvu ezimbuzini kanye wena uthi lapha ngani
ngabe manje bukani wena ukuthi ngabe lokho kwenyukela ngapi mfowethu Branham na ekwahluleleni kwesihlalo sobukhosi ezimhlophe uthiwani ke ngokuba sekuhlithweni na awu ngesikhathi sokuhlwithwa uJesu wakufundisa lokho njengomfanekiso futhi wawufundisa ngezindlela ezinike ezehlukene nathi indlela yodwa wathi ngokukhona izintombi eziyishumi ezaya ukuyohlangabeza inkosi futhi so zonke zaziyizintombi kodwa ezinye zazinamafutha ezibanini zazo nezinye zayeka amafutha phela kunjalo na ngikathi mlobokazi manje kwakuyini amafutha na amafutha kwakungumoya ongcwele bebheli lasho njalo manje bukani zaziyizintombi manje kusho ukuthini ukuthi intombi na ongcwele ohlenzekile ohlukanisiwe ongcwelisiwe kunjalo na ukuba benginengilazi ncane lapha bengizonikhombisa ukuthi ini lapha sibonele nje njengaleli bhodlela lapha kuba belingenalutho ngase ngelicoshe futhi nje belingcole nje ngakho konke ngifuna ukunisebenzisa awu manje into yokuqala ngifuna ukuyenza ngokulungisiswa ngiyalicosha ngoba ngifuna ukulisebenzisa ngingcolile ngilithole phandle esibuyeni sezikulube kumbe noma ngabe bekukuphi manje uma nginohlobo olukahle lomuntu awu angifuni ukufaka into ehlanzekile lapho engizoyisebenzisa ngifanele ngiyilungise leyo nto kuqala manje into edlula yonke ngifanele ngiyenze ngokulikhuhla ngilihlanze futhi ngilingcwelise kunjalo na manje lisho ukuthini kameli ithi ngcwelisa na kuhlanziwe kwase kubeke eceleni kwenzela ukusetshenziswa zitsha zithembeli elidala zazihlazo futhi zibekwe eceleni zenzelwa ukusetshenziswa manje nando ibandla uNkulunkulu wabacosha onyakeni wamaluthelo kulungisiswa unyaka kaWesley wabangcwelisa nakule nyaka uyabagcwalisa niyabo vaka ukuphila kubo futhi uma lokhu ukuphila kwakhe ngomoya ongcwele umoya ongcwele wabacosha umoya ongcwele wabangcwelisa umoya ongcwele wabagcwalisa niyabo konke ibandla elifanayo kodwa manje bukani manje ngalolu suku manje ngicabanga ukuthi Luther uWesley nabo bonke abaningi babo bayohamba bangene kuhlithweni babe nengxenye kamoya washunyayelwa kubo bawukholwa manje hlithweni kunabantu namhlanje abahamba bangena kulawo mahlelo abangaqhubeke la ngaphambili bekunehlelo lilodwa kuphela lelo yibandla likaNkulunkulu futhi nje liqhubekele phambili ngokufanayo nje kodwa lezi zinhlangano izephulile lezi izinto kanjalo abantu abaningi namhlanje bazobuka umpapathiso kaMoya Ongcwele futhi bathi ungumpedo kodwa noko kade belungisisiwe noko kade bengcwelisiwe kodwa bathi ho lokho ngikuqhubeka leyo nto ngiyazi udevel unazo zonke izinhlobo zezithuse azikhiphile labo thola khona amaphula manje kungalapho isithuse sikhona kunjalo hamba nje uqhubeke ngqo ungiyene emva kwento hamba udla amaphula nabo manje lokhu khona ke uNkulunkulu waqalisa ngomoya ongcwele wese eke ehlela kahle ibandla lakhe ukuba likhazimulize ukufika kwesibili nako kufika ibandla libuya mlobukazi manje ephethisana nibone ukuthi ngabe badlula kuso yini isikhathi sokuhlupheka wathi lezi zintombi ezifikayo zase zithi siphena amafutha kwenu umyeni efika kweza kwala umsindo bekani umyeni uyeza phumani umhlangabeze
sanctified
lezi zintombi ezaziyizintombi zingcwele zingcwelisiwe ngicabangeni ezingcwele abantu abangcwelisiwe ngaphandle kombabathizo kaMoya Ongcwele zathi siphela amafutha nibandla lathi sinanele thina nje hambani nikhulekisiseke kodwa isikhathi siyobe sesidlule ngalonkathi ngakwibandla la emtshatweni nalezi ezinye zaphoswa ebumnyameni bungaphandle kunjalo na lapho kwakukhona ukukhala nokulila nokuketha amazinyo futhi zahamba zidlula kukho ukuhlushwa zahlupheka zafa uJesu wabuyela emhlabeni ukubusa esikhathi seminyaka yenkulungwane kuyangena iminyaka yenkulungwane naye nakho kufika abalungileyo nabalungile futhi behlulela wonke umuntu nezimbuzi zazingakwelinye icala nezimvu zingakwelinye icala esefika-ke uNkulunkulu ekhuphula ibandla ebubanzini bomhlaba yenzela umhlangano wokukhemba lapho sonke sihlangana ndawonye nabathandekayo bethu yabo nanko mehluko manje laba bantu lapha impela uma sifa uma sikuKristu Jesu siyahamba ukuba siyoba nalowo mzimba omkhulu ngaphesheya uKristu Jesu uma siyizoni siyahamba ukuba siyoba nalowo mzimba omkhulu wabangakholwayo uNkulunkulu wathi ingxenye yethu yayikanye nabazenzisi kanjalo njalo esogweni amen.
Kungahle kungacaci nje kahle kodwa asibone manje uma singathola inothi elincane nje lapha. Ngiyacela kuchaza u-Exodus esemashumi amabili nane isahluko sesine nevesi amashumi amabili nane. Usho ukuthini lo mbhalo ukuthi uNkulunkulu wahlosa ukumbulala uMose noma indodana yakhe na? Futhi kungani na? Siyazi ukuthi lokho kukuphi? U-Exodus wesine amashumi amabili nane. Lowo ngumbuzo muhle manje lapha sizokufunda khona lapho umzuzwana nje u-Exodus wesine nelamashumi amabili nane. Kwathi endleleni endlini ezihamba inkosi yahlangana naye yafuna ukumbulala. Bangaki oyikhumbulayo indaba na? Manje uNkulunkulu wanika u-Abraham izizukulwane ngaphambi kukaMose, isibonakaliso sokusoka. Naleso kwakuyisivumelwano uNkulunkulu asenzayo ukuthi wonke umJuda ufanele asokwe, kunjalo na wonke wesilisa ufanele. Lokho kwakuyisibonakaliso ukuthi ngabe sisokuye namhlanje na ngomoya ongcwele, hayi ngenyama. Manje uNkulunkulu wanikeza lo myalo ukuthi wonke wesilisa kufanele asokwe, futhi uNkulunkulu ngenkathi ebiza uMose ukuba ehlele lapho futhi akhulule abantwana bakwa-Israyeli, uMose wayengakasenzi endodaneni yakhe sona impela isibonakaliso sokukhulula. Niyabona ukuthi ngisho ukuthini na? Bekungaba njengami ngithi nonke nina bandla manje, nonke nina eningenayo futhi napaphathizwa lapha ngamanzi, bese sinifake bulungeni bebandla sonke sizidumisa ndawonye ngani mfowethu. Lowo akusiyo mbhalo. Ngaphandle uma uzelwe ngokusha wasoka ngomoya ongcwele, ufanele ngikhathala ukuthi ilunge kangakanani ukuthi ukhonze kuliphi bandla, ukuthi abazali bakho wayelunge kanjani. Ngaphandle uma wena ngamunye uzalwe ngokusha ngomoya ongcwele, awusoze wangena othuthweni. Yebo, ngeke uhamba. Leso yiso impela isibonakeliso sokukhulula ukusokwa, nokusoka kungomoya ongcwele. Manje uNkulunkulu umbuze lokho, ngabe lo mbhalo usho ukuthi uNkulunkulu wahlose ukubulela uMose noma indodana yakhe na? Futhi kungani na uNkulunkulu wayelandela uMose noZipora ngoba nguye kuphela owamsindisayo lapho? Ngokuba uZipora wathola itwale libukhali, wayesehamba wayesesika ijwabu lengane yakhe, wayeseliphoza phambi kukaMose, wayesethi ungumyeni wekazi kimi, kunjalo na? NguNkulunkulu wayezayithatha impilo kaMose, kodwa mhlawumbe ingelosi yayimi lapho yathi Ziphora kubambe amasinya. Niyabo, noZiphora wahamba wayeseyisoka ingane, wathi Mose ukakhulu unake kakhulu mayelana nayo yonke enye into nangohambo lwakho, ukuthi umfana wakho uQobo akakasoka. Ngiyamangala nje izikhathi eziningi-ningi uma ngezingi izikhathi ngihlangane nabantu abathi uDumi kuNkulunkulu, inkosi ivuna ngenze into ethize, ivuna ngiye e-Afrika, India. Ngathi sewake wambuza umsengi ukuthi usindisiwe na? Sewake wambuza umfana othengisa iphepha ukuthi usezelwe yini ngokusha noko na? Uthini ngomakhelwane wakho, basindisiwe na? Niyabo, manje ngumbuzo lowo. Niyabo, uma kusenhliziyweni yakho lapha esikhathini esithize esedlule, usifazane wadibana nami ezansi lapha eFlorida, usifazane omncane, anginandlela angisuye umahluleli, kodwa kukhona umshumeli omncane wayekade ekhona lapha futhi washumela kulo msamo. Nomva omncane kwelinye izwe wayekaniwe futhi wayenenkosikazi abantwana abathathu noma bane, nalona wesifazane wayengumfelokazi futhi babevele eTexas ukuba bacoqane ngapha emotweni enkulu iCadillac. Nosifazane uyangena futhi nelungelo lokugqoka noma ngayiphi indlela afuna ngayo. Akwenzanga lutho kimi, kodwa njengowesifazane ongumKristu akagqokanga njengakho nje. Waye wayenemide emikhulukazi leyo miyeko efika ezindlebeni noma ngabe ngikubiza ngokuthini ilenga kanjena, futhi wayenencwaba ngempela yento emlonyeni wakhe, nana namashiya akhe ayesikiwe, futhi wayenamanye amashiya ngepensela efakelwe. Wayesethi vote Branham, wathi yinkosi ngibizela kwelinye yizwe. Ngathi yakubiza? Yebo, wayesethi ngiwela nale ndoda. Ngase ngithi awu, uma inkosi biza awukulungile, kodwa ngesithelo sabo kwakungabukeki kahle kakhulu kimi, njenge nabo
Wesethi uyikhole inkosi ngathi manje ungangibuzi uma inkosi kubizile yenza lokho inkosi kutshele ukuthi ukwenze kodwa ngibesingama ngicabange kanjalo besingama uqobo ngizobaqotha nje kuwe ngathi awu yini ucabange kanjalo na ngathi into yokuqala njengawe njengowesifazane okanile nalendoda ekaniwe akubukeki ukuhle kakhulu yena nihlala ezandle labantu lobelindawonye uma noma yini lethe hlazo yileyo yabo ngasikuthi manje into yokuqala manje kwakwenzekeli kulowo fazana inde vanayo biyoba wayigade lokhe khubeke nokuhamba xova ngaphandle kokwemukela moya ngwele njengalowo wesifazane njengaleya namhlanje ongishayela ucingo futhi ubevona ukana leyo ndoda futhi ashiye umyeni wakhe qobo futhi agana indoda esefika endaweni njalo mhlawumbe ngesinye isikhathi ixhumene noNkulunkulu kodwa wayigade ekhalukela izinto ezezwe futhi ngambuza ngathi ngibukela umoya ngwele na wathi cha kwamanje kodwa ngiyamfuna ngathi thola umoya ngwele kuqala futhi uzo kutshela ukuthi yimuphi umyeni ofanele ube naye kunjalo niyabona uthole kuyilokho ke uma ungakwenzi uzofa ngokomoya uNkulunkulu ufune kuningi ningi kulobo busuku ukuthi ungqongqothe enhliziyweni yabo izikhathi eziningi kakhulu futhi ngesinye salezi zikhathi uzowuvala umnyango ne nesihawu asiseko niyabo impela uNkulunkulu wayeze yithatha impilo yakhe wathi wamfuna Lelana ukuthi umbhalo ufundeka kanjani? Kwathi endleleni endlini yezihamba inkosi yahlangana naye yafuna kumbulala. Mose manje bhisisana. Uzipholo wayesethatha into elibukhali, itshe elibukhali, wanquma ijwabu lendodana yakhe, waliphonsa ngasezinyaweni zakhe, wathi impela ngumyeni wegazi kimi, kunjalo. Manje uNkulunkulu wayengafuni yona indodana uNkulunkulu leyo ngenyana bandla yayingazi ukuthi yenze njani imsulwa kodwa okwakuyinto kwakungubaba wengane owayethatha ingane yesisela lapho ukukhulula abantwana bakwaIsrayeli phansi kwesibonakaliso sokuzokwa futhi nokho indodana yakhe uQobo ingasekiwe ngisho niyabo noZipora walinquma ngedwala ijwabu wayeseliphonsa phansi wayesethi ngumyeni wegazi kimi Ngicela ukuchaza izincazelo zombhalo nokuthi uyafezeka nini uIsaya wesine nelokuqala ngiyabonga Ungile sizophenya ngale manje nina bantu enina amaBhayibheli yenu futhi ofunayo sizobona ukuthi yini ngilithula ke thuba lokubheka lokhu kodwa ngicabange ukuthi mhlawumbe sizathola uhlobo oluthize lempendulo silapha Nga oya futhi kuyofika ngalolo suku abesifazane baya kubamba indoda ibenye futhi baya kuthi siyakudla isinkwa sethu sizombatha izingubo zethu nasibizwe kuphela ngegama lakho ususe ihlazo lethu Amfowethu sekuthi akuzondela impela kulobo bubi manje kubuwa kanje pho kwenzeke ezweni lakithi mangisho lokhu bangane baba bathandekayo abangamaKristu mangisho lokhu ngenhlonipho yokumesaba uNkulunkulu kuwo wonke umuntu uma kwake kwaba khona nani bantu lapha enitadeshe umlando sisemgwaqeni ofanayo ngosonke isizwe esidle eminyakeni siwele khona ukukhohlakala kubuyele emuva ngqo Njengoba ngisho lokhu lokusa ngiyaxolisa ngokukuphinda kwamanye amazwe indoda ayifika kimi futhi ithi futhi Branham hlobo lolu labesifazane nonke ninalo lapho na awu wonke amaculo eniwaculayo amanye amaculo amadala ngcolile aphathelene nabesifazane lokho ke lonke uhlobo isinye isibumbatha sesese awu yazi ukuthi kuyini na uma nifuna nginitshele ngamazwe mbala ngizolitshela impela izwe selingene kulolu hlobo lesimo ngoba niyisotha mneko mora lesibodeni impela California ngacishe iphepha futhi ngiyakhohlwa ukuthi ingaki inkulunkwane eminyaka yonke abathola ngayo ukwazi ngokwanda kongqingili ngisho lesifiso sabo sokwemvelo saphakathi kwendoda nomfazi kanjalo sesiyasuka kubantu phela impela uNkulunkulu athi kuyofezeka Ngokwabo ngoqoshe linye bona ukuthi ubani othola uhlobo oluthize lokuthandwa kwabantu lalelo umsakazo wakho noma ithelevishini kumbe noma ngabe yini nayo bese uyathola yikho impela okubi kakhulu nokungcola kakhulu kunelinye iculo liphathelene nomunye wesifazane noma into efanana leyo yileyo nto ethola udumo olubi futhi sekufike endaweni lapho kubonakala sengathi asibakhathalela abesifazane bethu noma abesifazane bethu abazikhathaleli bona uqobo yilokho ke umasifazane ubengazigcina kahle wesilisa ubezo fanele ahambe kahle nalokho akwesekeli yena wesilisa kodwa ngiyazi ukuthi lokho kuyiqiniso yebo mnumzane kodwa kuyini na nje kuyi isimo sibi kabi futhi nje kukhona futhi kungokomphalo pepeni lasho ukuthi kuyoba ngaleyo ndlela ngakho singaba kanjani nevuselelo na singaba kanjani nevuselelo na Lalilani bangane bangamaKristu imizuzu nenembala esele ake nginibuze ukuthi yize sino Billy Graham sino Jack Shula sinazo zonke izinhlobo zeminyakazo yezenkolo ihamba ezweni lonke futhi kade ihamba iminyaka eyisithupha noma eyisikhombisa edlule kuyo yonke United States kakhulu nje ngakho konke ezingakunyekaza futhi akukho avuzelele Ngani na iminyango iyavala sikhukhule zonke izinhlanzi njengoba ngishilo kulukhubusa zaphuma echibini mhlawumbe iyodwa noma zimbili ezinamathele ndawo ndawo ngenkathi uBilly Graham wayenomhlangano ngikholwa ukuthi kwakusepostini noma ndawo ndawo futhi babezisho ukuthi babenaphephendukileyo bevile emashumini amabili ezikulukwane emavikini ayisithupha babuyele emuva emavikini ambalwa kamuva futhi abawatholanga amashumi amabili ucabangeni mfowethu sekuthi akuphele nje bengingasho into ethize lapha nebo Siphile ezinsukwini uNkulunkulu akhuluma ukuthi ziyofika futhi siphile ezinsukwini zokugcina futhi siphile esikhathini lapha besiniza kungakhathaleki ukuthi sizama ukucabangani ngakho izwi likaNkulunkulu lithi simiselwe ngaphambili kunjalo nalokho uNkulunkulu akubizile kuyoze kuNkulunkulu nalokho uNkulunkulu angakubizi ngeke kuze kuNkulunkulu uNkulunkulu uyabiza futhi bayala futhi uyabiza bayala manje angisho ukuthi uNkulunkulu ulahla noma ubani akathathi nje ukuba bonke bawukuba babhubhe kodwa ukuba bonke beze kuphendukeni kodwa ukuze abe uNkulunkulu wayazi kuqaleni ukuthi babengeza ukuza nokho ubanika ithuba kodwa abezanga kanjani uma engakwazi lokho wazi kanjani ukuthi sasizoba nezingqolo ezingenamahashi na wayengazazi kanjani lezi zikhathi ukuthi sasizofika njengoba sinazo manje na washo lona ukuthi umuntu iyoba ngonamawalo okukhumeleyo abathanda injabulo na kungani bonke baprofethi bebikezela ukuthi zonke ezinye izinto ziyofika zithi ngqi kusukela ekuqaleni na uNkulunkulu wayazi izinto zonke uyazi ukuthi kuyoba yini futhi kunomuntu phakathi lapho uNkulunkulu hambuka phakathi ngesikhathi wayesethi bangeke beze futhi nje balahlwe kalokho kulahlwa ngoba bazikethela khona bona amen nakho lapho khona futhi ngiyakholwa futhi dade ngisho lokhu ngenhlonipho yokumesaba uNkulunkulu nangokumesaba uNkulunkulu enhlizweni yami ngikholwa ukuthi imeliki yacwile ikhohlakele seyehlele phansi ekukhotheli kuyadabukisa cabangani lapha nje njengoba ngisho ekuphenduleni lo mbhalo besifazane abayisikhombisa bedumele indoda eyodwa Empini yokuqala emhlaba, impi yesibili emhlaba, nginesi siqephu esisikwe ephepheni sezindaba ekhaya esikhishwe kwiphephandaba. Zifundeleni nina, kwathi kwenzenjani ezimilweni zabesifazane bakithi baseMelika na? Mabili kuwo wonke amasosha amathathu athi voza ngomkawo ayeye phesheya kwizilonda ezinyane eziyisithupha zokuqala amabili kwamathathu adivozwa laba besifazane bavele basuka nje futhi baphuma babaleka kungani na uma nizoqonda abakani ngomoya wesikhathi Sifanele singene emoyeni wezinsuku zokugcina ngenkathi izinsuku zokugcina zilapha. Uyayihola lo mdanso, ufanele ungene emoyeni wokudansa. Kungenjalo ngeke badanse. Uyayibandlela, ufanele ungene emoyeni wokukhoza ngaphambi kokuba ukhonze. Izwe lifanele lingene emoyeni wezinsuku zokugcina ngaphambi kokuba izinsuku zokugcina zifike. Futhi sisemoyeni wezinsuku zokugcina. Futhi uNkulunkulu uthembisile ukuthi lezi zinto ziyoba lapha futhi yilokhu sinako sisezinsukwini zokugcina nabesilisa nabesifazane bahlezi balele futhi abakuqondi Nezimilo ngahlakana nomfana semncane lapha ngelinyilanga ngale ngesinye isikhathi sedlule lelikwiza eledlule futhi sasizongena edolobheni futhi wayengitshela umfana semncane osesikoleni esiphakeme owayeganiwe wathi ngashadala intombazane ngoba yayiyintombazane elungileyo futhi ngadingeka ngiyishade ngaphambi kokuba iqede esikoleni esiphakeme wathi sasingakaze sibe neyoda ebeyintombi ngokwazi kwami esikoleni esiphakeme iminyaka ngakhona lapha niyabo nje kukhohlakele futhi zaza eCalifornia ngahamba ngitabula emikwaqo ezindaweni lapho khona amaphoyisa aye kutshela ukuba udede emgoqeni kunenkozi eningi kwesilizwe kubadlula emgoqeni kunoma bekungabo wesifazane izindlela ezimnyama ezingqamula phakathi kwezakhiwo wonke uNkulunkulu ibalesihawu anazi yini ukuthi ipepeli lathi lezo zinto ziyofika na Fika phambi nje kokubanikeza isithunzi sakho eSodoma naseGomora futhi wehlela lapho into efanayo yethukendawo yenzeka njalo noNkulunkulu wehlisa umlilo futhi wayishisa inyeyindawo. So nempela isixobo sophawu ukukhombisa ukuthi yize lonke uma sekufika kuleyo ndawo liyokwemukela into sisezinsukwini zokugcina impela. Besifazane abayisikhombisa babambe indoda ibenge bethi sizodla isinkwa esingesethu futhi sembathe izingubo ezingezethu kuphela masibizwe ngegama lakho ukuba ususe ihlazo silethu. Fowethu awudingi ukusuka e-United States, yinye kuphela indawo esengake ngayibona empilweni yami engacabanga ukuthi yayinoma yibububi obedlula imigwaqo nezinto engike ngaba kuzo esizweni sakithi uqobo. Futhi asitholi bungono, silokhu siya njalo njalo, sithole ukuba kubi kakhulu nokuba kubi kakhulu ngaso sonke isikhathi. Futhi kumbulani, ngikhulume kamele lenkosi, siyoqhubeka sikhula ngokuba babi kakhulu. Linge kuphela ithemba kukho konke, nalelo likuKristu Jesu. Unendaba ukuthi wenzani? Ngimemeza kakhulu katebula esizweni lapha, futhi uNkulunkulu uvuse ngisho nabafileyo, futhi siye emadolobheni nabantu bayasukuma kade, besezihlaleni ezina masani minyaka, futhi bahamba betebula idolobha. Bemva kwamatraki bequba amakalisha abo nezinto ezinjalo. Nabesifazane odokotela sebememezele ukuthi bafile bephethe i-X-ray negama likadokotela phezu kwayo. Wabuze kwabafilele idolobha lonke lahlala laqethuka bese lithi hey kufunde mcabango nengenkondo isike njani sabakhimbiza abangcwele. Wo akukho okunye ongakulindela ngaphandle kokulahla. Wo kunjalo? Wahlulele kulapha futhi uzofanele ukwemukele mfowethu. Balulekele unaka oluzayo futhi uye kuKristu Jesu usheshe ngamakhulu amandla akho. Phuma kulezi zinto. Yebo, ngumoya wezinsuku zokugcina. Zinike izinto ebezingashiwo ngizosheshisa. Ungasizwa sitshele ukuthi inkosi nomsindisi wethu uJesu Kristu isilindele ukuba singene kanjani endlini yenkosi yethu ukuzokhonza na. Kulungile lowo ngomuhle lowo ngofaneleyo impela kunoma yiliphi ibandla. Unkulunkulu unibheke kuba nize endlini yebandla. Manje lowo ngumbuzo nje, umbuzo ophume kahle nje. Awusiwo owangowokombhalo yinoko yiwo. Ake nimi ngizonitshela ukuthi wathini. Ndiyokuqala umanifelo mpalo, abantu bafanele ukuze endlini kaNkulunkulu ngenhloso yodwa leyo ngiyokukhonza, ukucula amaculo nokukhonza uNkulunkulu. Yilo ndlela uNkulunkulu sibheke ngayo. Asibhekile ukuba sizongena endlini kaNkulunkulu ukuba sikhulume ngokwethu noma enye into ethize, noma sikhulume ngomunye nomunye, noma sikhulume ngalokho esizokwenza keviki. Usibheke ukuba size ukuba simkhonze. Yinto yokukhonzela futhi yonke into efanele yenziwe ngokuhloniphekile nangokuhlelekile. Kwasho Paul ebhayibhelini, yonke into efanele ibe kahle, kufanele kube khona umlayezo. Into yokuqala ngingayisho ngokwemigomo yebandla etestamenteni elidala noma itestamente elisha njalo, endaweni yokuqala abantu babengena ebandleni lilikaNkulunkulu besemoyeni wokukhonza. Futhi babehamba bangene kwakuhlatshelelwa amahubo, futhi mhlawumbe umshumayeli akhulume ngokuba wayengumprofethi webandla, umprofethi wetestamente elisha ngumshumayeli. Siyakwazi lokho, ubufakazi bukaJesu Kristu bungumoya weziprofethi, kwasho isambulo. Manje umshumayeli uqale ukushumayela ngenkathi esishumayela izibusiso khona impela mhlawumbe ukuphela kwentshumayelo yakhe uqala kwehla. Abantu bathi amen baye kobusisa uNkulunkulu bese kuthi angayeka nje ukushumayela, ngakho kube khona umlayezo ovelayo mhlawumbe ukukhulumene ngezilimi ezingaziwayo ngoba sekorinto bokuqala 14:13-14 bese kuthi uma kungekho umhumusho ebandleni lo muntu fanele bathule ngoba bakhuluma ngezilimi ngokuyi yikho kodwa bakwenza phambi kukaNkulunkulu. Niyabo, kodwa uma bekhuluma ngezilimi futhi kukhona umumushi ufanele anikeze umlayezo wonke amabandla eza kulokho. uCharles Fuller njengoba impela wayeqophisana futhi wakhubeka ngami ngalokho ngenkathi ngiphandle lapho, uyakuvuma manje futhi bayakwenza kuyo yonke lo mpintshi. Yebo mnumzane, khona ngqo ogwini, khona ehole likhulu sinezibusiso zikaNkulunkulu ukukhulunywa ngezilimi, ukuhunyisha kwezilimi nokukhulekela abagulayo. Futhi wama wabhekana ubuso nobuso nami wayesethi futhi Brenema ngikholelwa kuleyo nto. Ngathi awu kukuwe, akusikho kwabangakholwayo mfuthi Fula, kungokwalabo abakholwayo. Futhi manje ushumayela into efanayo kuze sikhathini, kukhona elamanqamu. manje ke uma kuhlelekile uma lokho kuyilokho obufinyelela kukho ngathi umshomayeli esakhuluma yonke into ifanele ithule ukuba ilalele umshomayeli ngokuba kukhona izwi likaNkulunkulu eliphumayo uma eshumayela phansi kokucoba manje ke yonke imimoya yabaprofethi thobela umprofethi uma umeluze emsamo abhekise lelo bhayibheli phansi ibandla lifanele lithule lilalele ukufunda kwakhe empalo lilalele lokho azokusho uma esho into ezwakala kahle kuwe ungathi amen ayibuyisise inkosi noma ngabe yini ofuna kuyisho amen kusho ukuthi makube njalo ibhayibheli lathi akwenziwe lokho manje ke emva kokuba umlayezo usuphelile bese kuthi uma umshumayele nikeza indawo phakathi lapho lapho abantu bonke bejabule khona umoya phakathi kwabantu mhlawumbe angathi athumele omunye umlayezo uma ethumela umlayezo uyofikela kuthile bese ke kuba ukuhunyushwa ngeke kube yi nje ukuphindaphindwa ukuqashunwa kumbhalo noma ukwenza into thize uNkulunkulu akathemelezi kodwa kuyoba ngumlayezo oqonde ngqo oya komunye umuntu kuba yenza into thize noma into ezokwakha ibandla bese kuthi uma bethela lokho kwakheka kwebandla wena uthi njengokuthi isibonelo nje njengalokho usukuma umunye umuntu lapha bese khuluma ngezilimi lona humusha bese ethi usho kanje umengwele usibanibani akahambe abeke izandla phezulu kwalomuntu ngapha ngoba usho kanje umoya ongcwele kulobo busuku yisikhathi sokuphilisa kwabo kuyini na bese kuthi yena lo muntu ofanayo wathi bengihlezi lapho inhliziyo yami ibivuta ngaleyo ngane manje basukumele kuthobeleni umoya hamba ubeke izandla zakho phezulu kwaleyo ngane futhi isindile uma ingasindanga ukhona kungalukile niyabo ngumlayezo oqonde ngqo kana ke ongakholayo ahlale lapho futhi uthi awume kancane awusho uNkulunkulu nalabo bantu uyabona ukuthi ngisho ukuthini na kana ke uzothini noma usho kanje umangcela ngokuthi wonke ongasecaleni langasinikezimu uyethe lapha ngakulelo kucala lasemgoqweni uSpring uqhubeke aphume ezizukwini ezimbili ezizayo ngokuba kuze siphepho esizogugula lonke lelo cucala lethe lapha khona ke into yokuqala niyazi kulesi profeti esiya kulo lonke ibandla bese ke umunye umuntu ukwehlulela ngokomoya asukume futhi athi ngabe lokho bekungokwenkosi na ngamunye uma abesilisa abakahle abathathu bezosukuma futhi bathi okomoya kuyehlulele ukuthi lokho bekungokwenkosi khona ke ibandla liyakwemukela futhi wonke umuntu ngakulolo hlangothi lwedolobha uyethutha asuke kulo okwaleso sikhathi bese ke uma kungafezeki kungcono nimhlale lowo muntu niyabo ninomunye umoya phakathi kwenu kodwa uma kufezeka khona ke nibusise uNkulunkulu futhi nimbonke uNkulunkulu ngokunivumela nibalekele ulaka obeluze niyabo bese sali lezo zinto lelo ibandla elisenqubweni imibili noma imithathu imilayezo ingabi phezu kwemithathu iyophuma ngesikhathi esisoda kanjalo noma ngabe yini ephumayo niyabo ifanele ibekwe ngokwenqubo indawo yokuqala bese ke linye ibandla enye into esenqubweni angazi lona kungahle ukuba bekungowesifazane obuze lokho ngivele nje into ethize ifika emqondweni wami ngakho ngingavele ngiyisho nayo usifazane ngikathi bezongena endlini yokukhonzela kwakuhambisana nestamente elisha kwakungukuhamba angene bese ehlala phansi nobuso obumbozwe ngeveyili nobuso obudabukile futhi ehlale lapho yonke inkonzo lokho kuhambisana nomphalo manje kodwa ngicabanga ukuthi usifazane impela manje angigxeki nina besifazane nebo Inenekazi eliselincane lifika kimi esikhashana nesedlula hayi umfowethu junior wayelapha khona ngikathi wesifazane fika ukuthi wayenenge inkathazo omakhelwane bakhe bamhleka ngoba wayengazi igundi izinwele zakhe lapha esikhathini esikezinto esedlula wayesehamba futhi wazigundi izinwele zakhe kwasekuthi ke umunye wesifazane ngaphesheya komfula wazingcolisa konke wayesemtshela ukuthi wayezothatha ngendlela yokomoya abophe izinyawo zakhe ngesandla sakhe noma izinwele futhi wathola lolo sifazane esengene ekwesabeni nenzolo usifazane wacishe walahlekela ingqondo yakhe abantwana ababili wayengazi ukuthi uzokwenza njani wayehlezi kanjalo nje wayeshayela enyuka phambi kwendlu ngelinyilanga umoya ongcwele wehla wase ukhuluma kuye futhi wamtshela ukuthi wayezosinda wathi futhi usho kanje umoya futhi wahlala kanjalo-ke izinsuku ezimbalwa kwase ukuthi ke ngihambile izolo bengizombona usifazane nomfowethu junior nomfowethu funk futhi bengiphaka athi nohafu emayela bemile kama izinyele zakhe asezoziyeka yeka zikhule manje wathi omakhelane mabahleke futhi benze noma yini abafuna ukuyenza Kuzukuthi ke moya ngwele awangivumela ngiye lapho futhi wakhuluma kuye futhi wamtshela ukuthi ndangise duze kwendawo futhi wayifuna kuza futhi ebusuku bayizola embonweni ngibona isifazaneza futhi ngamtshela ukuthi yini eyingalungile kuye futhi uphilisiwe ekameleni lami esikhashana nesedlule niyabona kunjalo futhi uthina nako njalo nje esikhashana nesedlule niyabona uNkulunkulu akangangivumela ukuba ngiye lapho ngoba into ibingakalungi niyabona wangizisela ngoinda weni wayese kuqinisa khona lapho ukukhombisa ukuthi kwakungesuye umuntu kwakunguNkulunkulu niyabo manje wathi futhi benemu umyeni wami ufune ngibe nezinele zinde ngathi uNkulunkulu ufune into efanayo kunjalo ngikuba besifazane kufanele babe nezinele zinde leso yisembozo sami ngiyazi thina maninikazi namhlanje noma nina maninikazi njalo nifaka izigqoko nithi leso yisembozo senu yiphuthe lelo iphepheli lathi yisembozo sobesifazane izinwele zakhe futhi uma igunde izinwele zakhe into engenasithuzi kuye ukuba akhululeke kunjalo na lowo ngumbhalo niyabo ngakho manje abesifazane bafanele kuyeke izinwele zibe zinde kungakhathaleki ukuthi nivune ukucabangani ngakho yilokho okungu isho kanje iNkosi ningangikhombisa nje noma yiyiphi indawo wena uthi awu izinwele zamzinde niyabo zize zayoshaya amahlombe ami lezo kwakuyizinwele zifishane uKristu wena uthe uKristu wayenezinwele zide yabo zange uKristu wayenezinwele ezifika emahlombe basho njalo bavele bazidonze bazijikisele ngapha bese bezinquma izinwele ezifika emahlombe bukani igama lesiGreki kulokho phakathi lapho futhi nizothola izinwele zesifazane wesilisa kufanele abe nezinwele zinde ngoba ngezesifazane zibe zinde zehle njalo kanje kodwa nje wazigunda lapha emahlombe yakhe lapho abazigunda khona ngasekhanda lakhe nje aziphungule kanjalo lezo kwakuyizinwele zifishane ngakho maninikazi yanezinwele zifika emahlombe kusalokhu kuyizinwele zifishane manje angisho ukuthi lokho kuyonithumele zokweni noma kuyisezulwini lokho kuhlangene nakho kodwa inqubo yebandla ingukuba besifazane babe nezinwele zinde kunjalo nokungena ebandleni futhi kungesikho ukuzihlanganisa ezindabeni izindaba zophakathi noma hayi ingekonde izindaba zebhizinisi ebandleni futhi ufanele athobeke futhi ahloniphe nokunye kanjalo ngoba kwakunguye pepeni lasho owaletha ukuwa kokuqala futhi kunjalo manje ngokushesha impela ngethemba ukuthi lokho akulimazanga. Umbuzo, kungani umbono kaNkulunkulu wafanele ufike phambi kwami ngenkathi ngase ngizothatha isidlo ebandleni lakithi na ngale awu igama lenenekazi yebo igama lenenekazi kungani umbono kaNkulunkulu wafanele ufike phambi kwami ngenkathi ngase ngizothatha isidlo ebandleni lakithi na awu ngeke ngazi dede wethu ngaphandle uma kwakuyilokho uma ubone uJesu Kristu ebonakala embonweni ebandleni lakini ngenkathi uthatha isidlo wayekwazisa lokhu ukuthi wawuthatha yena ngefanekiso isidlo singesokuba simele umzimba kaJesu Kristu futhi wawuthatha yena njengesifanekiso umfake emzimbeni wakho ngakho phila uhlanzekile futhi uphile umsulo lalela uma uthatha isidlo uzokuzwa kufundwa emizi zinembala nje uma ungokafanele unocala legazi nomzimba kaJesu Kristu umuntu makathathe lowo mphakathi uhlale kahle phambi kukaNkulunkulu othatha leso sidlo njalo aphile kahle phambi kukaNkulunkulu ungasithathi ngokungafanele lokho nje bukani iBhayibheli labikezela ngezinsuku zokugcina ukuthi wonke amatafula kaNkulunkulu ayogcwala ubuhlanzo futhi akuyikubakho muntu okwazi ukuqonda kunjalo na bukani kambe sikajini sike sithe sedlule ngangena ethabenakele likhulu ngeke ngalibiza igama nonke nilazi kahle kakhulu niyazi ukuthi babe nani yesidlo na babethathe ulofu singo izinko zokuphila izinko ezilula basebenzisika izindlezu yizike jana zabathikona umshumayeli athi abayisikhombisa babo babe yizidakwa kunjalo futhi bonke sonke izigejane wawunga babona lapho behamba yonke indlu bekhuluma kubantu futhi kwathi ibandla selikhishiwe kugcineni phakathi kwekasanto sikole nebandla cishe impela wonke umuntu kumele usinabo bonke laphuma base bebhema usikilidi ngaphandle bese bebuya bangene base bethatha izinto zeNkosi uNkulunkulu wathi angeke akuyeke ungabi nokutshala ngalokho nabaningi bayagula futhi babuthakathaka phakathi kwenu nabaningi bafile kunjalo wathi wonke amatafula kaNkulunkulu agcwele ubuhlanzo futhi ubani engiya kumfundisa isifundiso na wathi ukuba isilayezo sile phezu kwesilayezo umuthwa phezu komuthwa nalapha engcosana nalapha engcosana bambisisa lokho kuhle ukuba ngezindebe ezingingizayo nangezinye izilimi ngiyakukhuluma kulabo bantu nalokhu kungukuphumule ngathi kuyoba lapha kodwa kukho konke lokhu bayonikina amakhanda abo basuke bahambe futhi bathi asiyiki ukuzwa bukani ukuthi ziphila kuphi bangani wobagithi papamani.
Yeah, umona wakho dade wethu uma ungolungileyo ohlanzekile usifazane ongcwele phambi kukaNkulunkulu wawumi lapho noJesu wayekwazisa ukuthi wayenikeze isidlo ukuthi wawuthatha yena phakathi lapho njengesifanekiso futhi uma ungenjalo njengesixwayiso kuwe ukuba ulungisane noNkulunkulu ngaphambi kokuba ukwenze futhi. Ngithanda ukwazi ukuthi okulandelayo kuyini uTimotheo wokuqala esesibili uTimotheo wesibili sahluko sesibili nevesi leshumi nesithupha. Umzuzwana nje uTimotheo wesibili siyabuthana mhlawumbe ningeke nivumelane nalokho engikushilo kuyise ekhaya manje ke nizoya ekhaya futhi nitetishe kakhulu ngempela futhi ke lokho kuzonisiza ukuba nithole ukuba semoyeni kulungile. UTimotheo wesibili nevesi leshumi nesithupha ufundeka kanje.
But shun profane and vain babbling for they will increase.
Kepha ukukhuluma kwezwe okuyize ukugweme ngokuba baya kuqhubekela ekungamesabini uNkulunkulu. Yebo kulungile, ngifuna ukwazi ukuthi kuyini ukukhuluma kwezwe, kwezwe ugweme ukukhuluma kwezwe ngokuba baya kuqhubekela. Manje into yokuqala ngokukhuluma kwezwe ngokuba baya kuqhubekela. Manje noma yini nje ndala ilokhu ikhuluma ibhayibheli lathi Jesu wathi uyebo wenu makabe nguyebo nokhabo wenu ngukhabo ngokuba noma yini edlula lokhu iyofika esonweni. Anifanele ngisho nokuncokola nokuhlekisana nokugconana. Nkulunkulu yoneze nizilande ngawo wonke amazwi ayize niwakhulumayo. Nokwazi lokho na ibhayibheli lasho ukuthi niyodingeka nizilande ngawo wonke amazwi ayize. Ngakho hlobolini lwabantu esifanele sibe yilo na bantu abakhuluma obala abaqine ngqi abathandayo abanomusa futhi kungabisiso neze isiketshana sompeto njalo behambisana. Bukani thatha umfo ozoqala namhlanje ngike ngakuqaphela kimi uqobo futhi ngikuba ngokwemvelo yami uqobo uMarishi njalo ngenqaba yomoya ngami empeleni ukugcona nokuqhubeka futhi njalo kaningi kakhulu ngisho nomkami uthi manje Bill ngithi kunjalo thathwa uzothi ngiqhumuluza abantwana ngithi ngicwenani nabo noma ukuthize ngithi awu manje niyazi kwakukhona amadoda adumile amajaji aphume ekhentaka kwakungubani lowo na awu u-Abraham Lincoln ya uDaniel Boone loyihlo into efana naleyo futhi uzothi manje Bill uya lapho-ke futhi futhi ngithi ngeke kuba ngikudlugele ngasese ndawo bese ngithi nkosi ngithethelele bengingakuqondile kukusho yenza ukuthize kimi ngenze ngikuyeke lokho nebo futhi nsuku zonke uma ngenza lokho manje besixoxa ngegama elithi ukuhlubuka kulokhu kusa uma wenza lokho uyahlubuka yabo mnumzane ufanele uphenduke kunjalo na. Manje angisho khona ukuthi uphumele ezweni wasewenza lokhu nalokho kodwa wenze into ethize ufanele uphenduke futhi ufe nsuku zonke ukuba uphile kuJesu Kristu. Ngakho lonke usuku nosuku nsuku zonke ufanele ukuba ufe nsuku zonke ukuba uphile kuKristu Jesu. Uma ngenze into ethize izikhathi eziningi ngenze izinto engafanele ngiyophuma nomunye uyosho into ethize noma enye ngingahle ngisho ihlaye elincane ngakho umunye athi hayi elibi manje angikholwa ukuthi amaKristu besho ihlaye elingcolile qabo mnumzane lokho akusikho ngisho nokuba ngamaKristu bebeli lasho lathi wale izinto zezo ezindala namahlaya nokuncokola okuchukuluzayo nezinto ezinjalo qabo amaKristu awazisho lezo zinto amaKristu anemicabango emsulo kodwa umani kaphekisisi kanye ngasikhathi niyoba nomuntu uyosho ihlaye elincane namhlanje futhi awu becabanga nje ukuthi belikahle futhi uyoledlulisa nje futhi angabe esacabanga lutho ngalo ngosuku olulandelayo usho amahlaya amancane amabili niyabo nento elandelayo niyazi wenza enye into nento yokuqala niyazi kuholela emuva ngo kuleyo nqubo efanayo endala futhi kunjalo na dedani entweni igwemeni futhi nigweme lokho kukhuluma kwezwe. Wezo munye umuntu yeza nganeno ngizoninika isibonelo esincane nje nkosikazi to Uyazi ukuthini ngibone umnyeni wakho futhi ngiyakusitshela ukuthini ukuthi uyidikoni yabo futhi manje into nje uthi angifuni ukuzwa kunjalo bese usuka uhamba ngeke ukuthathe kuningi kwalokho futhi bayokunqamula kunjalo. Oh, uyazi ukuthini dadewethu ngizokutshela ukuthi kwenzekani kumfowethu hayi dadewethu kuphela kodwa umfowethu futhi yabo mfowethu ngizokutshela ukuthi kwenzekani uyazi uma besingavela nje simxoshele umshumayeli uma besingenza lokhu noma sixoshele umtikoni noma uma besingenza lokhu nje igwemeli leyo nto ngicabanga into enhle encane benifanele niyibeke izungeze idesilenu yinto encane ngiyibona ezansi eflorida esikhathini esike side sedlule kwakuyizinkawu ezincane ezintathu nengeyazo yayibeke izandla zayo phezu kwamehlo yayisithi ungabuki kubi nenye yayibeke iminwe yayo ezindlebeni zayo yathi ungezo kubi nenye yayibeke isandla sayo phezu komlomo wayo yathi ungakhulumi kubi. Ngicabanga ukuthi leyo yinto enhle anicabangi na? Yebo mnumzane, oh he, leyo yinto enhle kakhulu. Sina umqondo wakho umsula futhi ukuKristu ngeke nje uthi awu manje yebo uma ningabhekisisi uzozithola usuwelele endaweni uma uqhubeka nokucabanga lokho futhi awu futhi ungacabanga ukuthi ungeke uphile ngokuphelele kakhulu uze ungalenzi lelo phutha manje. Manje ungacabanga ukuthi uyoke uthole ngale ndlela ngoba ungeke xa umnumzane awusuye ongenasona futhi kephela uyochezukela emkhondweni wazo ngakuleli cala nangakulelo cala kodwa umuntu oke washaywa walaka phansi uma eyisosha lake phela uyovuka futhi kosi mangivuke ngibuye ngizame futhi kodwa ikwala lili nje likabona ukuthi lenza iphutha lalo elincane njengoba ngishilo nje kulokhu kuza isilokazane nolwembu lwase manzini luyohuquzela libuyele ngqo emanzini futhi yabo nje ngeke la kumela ngakho yala konke kudala lokho kukhuluma kweze nokuqhubeka kukhuluma ukungezwakali kusho kudideka lephepheli lathi ubaphawule labo ababanga ukuxabana phakathi kwenu. Uma umuntu ethi manje nje uthi wenza kanjani na? Ngiyajabula kukubona futhi ngiyabonga futhi nje yiba ulokhu uqhubeka leyo yinto enhle edlula zonke. Ungabagwemi kodwa nje baphawule ninganaki lutho ngoba niyabona ukuthi kuholelaphi. Wayekuphi uJesu kusukela kokwakhe? Wayekuphi uJesu kusukela empapathizweni wakhe kuze kube iminyaka emithathu yenkonzo yakhe na? Lungile, uJesu ngekathi esepapathiziwe waphuma masinyane emanzini nomoya wamorela ehlane izinsuku ezingamashumi amane nobusuku kuba lingwe kudevele futhi walinga izinsuku ezingamashumi amane nobusuku futhi wazela ukudla. Uyaphuma udevele wamlinga ngenkathi ephuma ekuzileni kwakhe ukudla futhi wamelana nodevele ngezwi likaNkulunkulu wayesengena enkonzweni yakhe wayeseshumayela iminyaka emithathu nengxenye ngokutsho kwemibhalo. Bukani, emuvanga le kuDaniel uNkulunkulu wakhuluma futhi wathi uyoshumayela iminyaka emithathu nengxenye futhi anqunyelwe umhlatshelo ngalezo zikhathi khona impela nje ekusekelweni kwezwe wamiselwa kunjalo. UMatthewu sahloko sesine nizokuthola lokho ukuthi akuhambisani nini ncama shini inkolelo yakho kulungile. Manje lowo ake sibone ukuthi yini. Oh yebo, baphi aba sikuthulile lokho esikhashaneni esedlule, baphi abafileyo na? Ngesinye isikhathi ngabe sonke sasimhlophe noma sasingamakhaladi na? Kubo bobabili yimuphi okwabekwa isiqalekiso kubo na? Manje ngokwazi kwethu bengingeke ngakutshela noma ngabe uAdamu noEva babemhlophe noma bensundu noma bephuzu noma bemnyama. Ngeke ngakutshela, ngekho omunye owaziyo kodwa uNkulunkulu kuphela ngiqagele wayekhona emuva lapho. Manje njengoba sonke sivela olumini lunye nesizwe singe kwaze kwaba ngumbhoshongo wasePapele ukusanganisa kwaze ukuthi-ke izilwimi zabo zehluka futhi ngokwazi kwethu bonke babesizwe singe kwaze kwaba yilezo zikhathi futhi baqembuka base behlakazeleka ezingxenyeni ezehlukene zezwe futhi abanye thatha isilwane thatha noma yikuphi ukuphila okudla emhlabathini othize uyophenduka kube yilombala uma kukhona umzingeli lapha ngilandele nje imizuzu embalwa yehlele eMexico bese uthola inkentshani koyode uthatha phezulu lapha eArizona bese uthola inkentshani koyode inyukele enyakatho bese uthola inkentshani koyode elifanayo bese ubhekisise imibala emithathu Thola nuni igila ekhulele eTexas bese uthola iyoda ekhulele eArizona bese ubuka umehluko kuze yabo ngoba ngumhlabathi ezihlala kuwe yabo kuma China iShayina lingu ngumuntu ophuzi umJapan kanjalo njalo leShayina umEthiopia uyikhaladi noma iNegro esinawo manje futhi wehlela kulawo mazwe amnyama ezansi lapho futhi ba futhi babe bese kuthi ke umlungu wakungabantu baka Anglo-Saxon esiyibo thina futhi okwabantu lapha esibabiza ngabantu abamhlophe bavela eNgilandi ekuqaleni eyayibizwa ngezwe lezingelosi futhi ngoba babemhlophe futhi ozinwele zimhloshane kanjalo njalo futhi bahlakazekela e-Ireland nase-Norway kanjalo njalo enhla phakathi lapho futhi bonke bavela kubantu baka Anglo-Saxon manje ubani owayengokuqala futhi ubani waqalekiswayo wakungekho namunye wabo ngiyazi ukuthi uzama ukufinyelela kukuphi uzama ukufinyelela kuhamu ngiyazi ukuthi uyapi kubantu bakahamu manje ngokukhona uhamu Shemu noJafete manje uhamu agaza mangu kufihla ubunqunu bukayise kodwa wamhleka futhi wahlekisa ngaye futhi uNkulunkulu wabeka isiqalekiso phezu kukahamu ngokubuka ubunqunu bukayise nokungazama ukumboza ihlazo lakhe futhi Shemi noJafete bahlehla base bephonsa amabhanti abo phezu kukayise ngenkathelele enqunu futhi manje uNkulunkulu watshela uHamu ukuthi isizukulwane sakhe siyokhonza abanye manje uma ucabanga ukuthi leso kwakuyisiqalekiso ukuphenduka ubensundu awu manje ke iJuda lensundu nalo uma ucabanga ukuthi lokho bekungaba yiyi lokho esikubiza ngekhaladi noma inikho lalelizwe elilapha manje boko welele mbiya mandiya ansundu kwedlula kude kunenikho ngike ngaba kuwo omabili amazwe nangu Ethiopia ezansi lapho wase Ethiopia nomafrika ikhaladi esilaziyo namhlanje basezansi lapho abaningi babo basalokhu bephila sidala zabo ezizweni zabo uthi nje akufana njengoba sasinjalo ngenkathi uJosefika abantu abamhlophe babephile sidala impela nje njengoba enjalo womdabu wase-Afrika manje mhlawumbe sibabi kodlula bona khumbulani iminyaka yezinkulungwane ezimbili eyedlula sasiyindoda yesizwana esinqunu phandle lapho sinomtsalo nomcibisholo nembazo yetshe sizingela kunjalo impela thina abantu baka-Anglo-Saxon kunjalo impela ngakho yimuphi okwakunguyena yena na ngizonitshela oyedwa namhlanje oqalekisiwe yilowo owalo uJesu Kristu yilokho kuphela lowo omukela uJesu Kristu ubusisiwe manje ngeke uthi ngizokwenyuka ngithole u-Eskimo ophuma kulelozwe yenhla kaleyo futhi nango enhla lapha nalowo muntu unsundu kakhulu kunabantu abangamakhaladi esinawo lapha ngizowelela indiya futhi ngithole amandiya futhi liyi alisile ikhaladi limnyama ngempela limnyama kakhulu kuno nje umbala omnyama ngempela futhi liyilokho kubizwa futhi liyindiya manje e-Afrika sithola abanye abantu abangama-Afrika abanye babo bampofu ngebala abanye babo bacishe impela bafane nomhlophe nabanye babo bayizindlela ezehlukene yalo kubajuda futhi uthi wonke amajuda ansundu ngebala ijuda likumuntu o-brown kodwa ngike ngawabona amaningi linekhanda elibovu namehla elihlaza sibhakabhaka isikhumbe simhloshane yabo ngakho yonke into iyilokho sonke phume mthina wode kunjalo futhi zonke zaqalekiswa ngokuwa kwe-Edeni futhi zonke sisindisiwe ngokuvuka kukaJesu Kristu ngakho-ke ngakho akukho siqalekiso abaqalekisiwo yilabo ongakholwayo kodwa ababusisiwe yilabo abakholwayo ngakho kukho muntu mngane omnyama noma ekhaladi noma umlungu noma umuntu ophuzi bese-ke uma umuntu omnyama aqalekiswe ngokuba mnyama kodwa-ke umuntu ophuzi uqalekiswe uhafu nje bese kuba-ke umuntu ophuzi bese kuba-ke umuntu onsundu kungokubili nje kokuthathu kwendlela eqalekisiwe niyabo bese kuthi-ke uma-Afrika cishe uqalekiswe ngokune kokuhlane futhi ngikakele indiya liqalekiswe ngempela-ke ohe umpeto njepho qabo ngubunjaloze obehlukene nezinto abantu ababephila kuzo baphenduka bathi ukusuke kubeni yisizwana kanjalo njalo babehlukile bukana mandi yasemelika amaningi alawo inava joe phandle lapho yizizwe zabantu ezinsundu kakhulu kunabantu abangama-Ethiopia angamakhaladi kulelizwe inava joe Amba apaka a athi ukuba nona umbhalo wekhopha nezizwana ezihlukene niyabo ngakho khona labo phakathi kwamandiya khona lapha uthole elimnyama uthi cishe impela nechiroki cishe impela liphaphathekile nje njengoba sinjalo ichiroki uthi kukhona lapha kulesi sizwe izizwana ezihlukene ngakho niyabo ungeke wathi baqalekisiwe uhafu futhi baqalekiswe yonke indlela abaqalekiswanga ngoba bemnyama abaqalekiswanga ngoba babebhuzi noma ngoba babemhlophe sinye kuphele iziqalekiso engaziyo ngazo naleso ngokungakholwa ngoJesu Kristu ngiyazi Tony sekuyisikhathi kimi ukuba ngevale kodwa ngineminye emibili mebuzo kulungile manje ziphi izizwana ezihlakazekileyo eziyishumi zakwa-Israyeli Genesis 44:49 isizwana sikaJosefa uya kweziningi izizwe na uSimeyoni Levi ababengenalo izwe lendabuko elingelabo uqobo kodwa bahlakazekele phakathi kwezinye izizwana eziyishumi ziphi izizwana eziyishumi na singazibeka endaweni ethize na uNomzane zingabeka endaweni ethize ngokomumo womhlaba zingabekwa endaweni ethize ebhayibhelini noNkulunkulu usitshela lapho eziyobekwa khona ngezinsuku zokugcina nokuthi kuyoba yini kuphela kwazo futhi manje ngisanda kuvula ibhuku ukuthi ezansi kwa-Israyeli lapho labo ayekhona lapho athi lo owayecwilise khona izinyawo zakhe emafutheni nayo yonke into uNkulunkulu unazo zibekwe endaweni ethize zonke zihlulelwe ezindaweni ezihlukene namaJuda wonke abuyele ePalestine lapho uNkulunkulu ethembisa khona ezinsukwini zokugcina ukuthi ayoba lapho. Umunye futhi umbuzo kunga ngingekholwe ukuthi uNkulunkulu wathumela izimpi njengesigwebo ngingekholwe ukuthi uNkulunkulu uthumela izimpi njengesigwebo lalana umzuzwana nje ngikholwa njengoba abanye bekholwa ukuthi uNkulunkulu wabeka inkemba ezandleni zalaba ababulala ngonya kusukela eBabiloni lasendulo kuye kuHitler ukubulala ngokuceka besifazane abangenecala nabantwana phakathi kuhambisana nabanecala ukufeza isigwebo sikaNkulunkulu.
May God, my God of love, would not do
Konga uNkulunkulu, uNkulunkulu wami othando wayengeke enze, uNkulunkulu wami othando ngiyaxolisa, enze lokhu. Izimpi zimisebenzi kaSathane, siza uqinisekise ngalokhu kudideka. Manje umsuzwana nje ngiyufundile lona sikashaneni nje sedlule isizathu sokuba ngiyubeke lona ngaphansi manje ngifuna nje ke nithule umzuzu manje ake sithole lona uqonde ngempela ngoba lona ngumbuzo ngempela futhi ufanele uqhakikelwe ngokuhlonipha. Nasinge emva kwalokho uma ningasibekezelela nje isikhashanyana sidana ngiyazi isikhathi siyabaleka kodwa kukhumbulani nithini ngakho na manje nanivamise ukuhamba nidanse busuku bonke futhi ningacabangi lutho ngakho yabo uqale ukuye ezintweni zezwe kodwa uma sekufika ezwini likaNkulunkulu emizuzwini engaphezu kwamashumi amabili mfowethu sifanele sithole umshumayelo omusha yabo kungamahloni uPaulu washumayela busuku bonke ngashumayela khona lapha iminyaka eyadlulayo yonke lesibili nelesithathu ngqo ekuseni nabantu behamba bese benyuka kule ndawo lapha nje bedumisa uNkulunkulu ngelesibili noma lesithathu ngqo ekuseni wawungabona abaningi njengedazini ngesikhathi bemukela umoya ongcwele ngelesibili nelesithathu ngqo uNkulunkulu sihawukele bengifisa sengathi bengingakubona futhi kodwa asikwazi usuku alisekho usuku alisekho manje seluyoshona kakhulu manje ubusuku sibusendele eduzane nabantu ba awu asisakhatha leli nhlobo nje ngakho he ngifisa sengathi ngabe bebezoyeka ukuze sizolungiselela kungena futhi lokho nje ukuthi akube ngendlela okuhamba ngayo ngenimi ngifuna ukukubuza ukuthi yize manje ngizophikisana nawe mfowethu noma dadewethu wethu angazi ubekwe lapha kulokhu kusa benginawo ephepheleni lami futhi bengiwubheke isikhashana nesidlule manje ngendlela yobungani futhi manje angifuni ukuba nini ngiqashele kimi ngifuna nilalelisise
futhi thina gumlani bengingathanda kakhulu impela nje ukuvumelana nawe kulokhu esinqumweni sakho kulokhu njengoba ngenza ngalowo usifazane ndini esikhashaneni esedlule wathi yena nomyeni wakhe bavele basuke baleke base beshada futhi kwakulapho kodwa uthele isifungo sakhe ufanele namathele naso nebo futhi manje ngifanele nginamathelane nezwi likaNkulunkulu kodwa manje ngikholwa kodwa ngiqala ngeke ngakholwa ukuthi uNkulunkulu uthumele izimpi njengesigwebo awu manje mngani futhi yinye kuphele into eyiphutha ngenkolelo yakho futhi ngokuthi ayikho ngokumpalo uNkulunkulu uyayithumele impi njengesigwebo kunjalo ngizokunika umpalo angizukufunda nje usuka lapha bese ke ngikutshela bukani angikholwa njengoba abanye bekhona ukuthi uNkulunkulu wabeka inkemba ezandleni zalaba ababulala ngonye kusukela kwiBhabhiloni lasendulo kuye kuHitler ukubulala ngokuceka besifazane abangenacala nabantwana uma bengika kutshela egameni likaJesu Kristu ukuthi wakwenza futhi ngizokufakazisa ngeBhayibheli ubungakukholwa ke nebo ukuthi wakwenza na kulungile futhi uzokwenza futhi kulungile lalela lokho ngazi lona kungahle kube ngumngani wami usifuba ehlezi lapha ngakho konke ngikwaziyo ngokuba uNkulunkulu osezulwini yazi angazi ngisho nesandla silobile ngeke ngakutshela kodwa ngifune nilalele lokho uNkulunkulu wami uNkulunkulu othando uNkulunkulu wami uluthando futhi wayengeka kwenze lokho izimpi zingezika sathana ngizovumelana nawe ukuthi izimpi ngezika sathana kunjalo impela uyinkosana yalelizwe yonke imibuso nazo zonke izizwe kulelizwe kungokuka sathane uNkulunkulu wathi ubakwenza ezwini lakhe sathane wathi ngeyami uJesu wavuma ukuthi yayingeyake kodwa uzoyidla ifa yonke emva kwesikhashana uJesu uzoyidla ngeke sisaba nazo izimpi ngaleyo nkathi kodwa uNkulunkulu uvumela sathane ukuba yenze lokho ukuqondisa nokwenzela ukwehlulela manje ngifuna ukukubuza ukuthi yize ngaphambi nje ukuba siqale ngivuna ungiphendulele lona futhi uthole uma ungakhole ukuthi uNkulunkulu uyi lusho wena ukuthi wayengeke azenze lezi zinto ukukuqala nje kusukela khona ekuqaleni manje nginakisise uma ungaphumelela lelela kungani uNkulunkulu uqobo lwakhe yajezisa indodana yakhe uqobo futhi wayibulala ngababomi esiphambanweni na uNkulunkulu wabulala indodana yakhe uqobo esiphambanweni nokho kwamthokozisa uNkulunkulu washo umbhalo ukuyishaya nokuyishaya ngokuhlupha nokuyilimaza uNkulunkulu wenze yakhe indodana uqobo ngaleyo ndlela ukuba asindise wena ngifuna ukubuza kuSawuli inkosi enkulu yakwaIsrayeli uNkulunkulu amtshele ukuba yehle nokuthi athathe inkosi uOgi nakho konke enakho futhi ayibhubhise impela yonke into ezandla lapho abesilisa besifazane abantwana nakho konke futhi uSawuli ngisho nezinkomo ukuba ibulale akavumeli ukuba kusale lutho uSawuli wehlela lapho wayeseyeka ezinye ezezinkomo futhi uNkulunkulu wawususa umoya kuye futhi wamehlukanisa naye uba yesithe sikaNkulunkulu wamelani uElija lapho ngenkathi uNkulunkulu enikela inkosi uOgi endala ezandleni zikaHabi na futhi watshela uAhabi ukuba abulale leyo nkosi futhi uAhabi wala ukukwenza futhi uElija umprofeti waye nomgadi wathi ngishaye ngenkemba yakho waqonde ukuthi wayengumprofeti wathi ngingeke futhi walahlekelwa ukuphila kwakhe wayesetshela omunye wathi ngishaye nendoda yamshaya ngenkemba futhi yamsika wayesezisonga ngokuzifihla wayesema lapho futhi nakho kuza uAhabi egibele enqoleni yakhe yempi wathi uma mayelana nani lapha na wathi awu ngangingumkati nganikwa ukukata umuntu futhi wangishaya wayesebaleka wathi ngase ngimtetela ehamba futhi bangitshela ukuthi uma ngikwenzile ngizofanele ngikhokhe ngimpilo yami uqobo wathi awu uzofanele ukhokhe ngimpilo yakho uqobo waziqaqa wayesethisho kanje inkosi ngoba uyibulalanga ngamabomi leyankosi ezansi lapho uyokhokha ngakho ngawo uqobo kunjalo na kunjalo impela ake ngilifundele ukuthi yize lapho kuthiwani ngebhabhiloni ngekathi uJoshua ngenkathi uNkulunkulu ethumele uJoshua ngale kwaphesheya kwalapho futhi wazibhubhisa impela izingane ezincane abantwana nayo yonke enye into futhi uma aphilise into eyodwa washanela yonke into izingane ezincane zamaFilisti wavele wazibhubhisa nje uNkulunkulu wamyala futhi ukuba akakwenzanga kwakungukuphila kwakhe uqobo
ngizokulungisa imizuzwini mbala. Unkulunkulu uthando, uthando luphelele. Kodwa nazi ukuthi uthando luyini. Ingakho namhlanje abantu bengazi ukuthi ukukholwa kuyini. Unkulunkulu uthando uzofanele abe sothandweni, uyazibusa ezwini lakhe futhi uzofanele aligcine izwi lakhe. Uzofanele akuthande futhi uma ekuthanda uzofanele akuvikele. Lelani lapha, wena ukhuluma ngokuwa kwabantwana. Umzuzu nje ake ngilikhombise ukuthi yize lapha emibhalweni ukuthi iBhayibheli lithini ngalezi zinto lapha. Asiwelele ngapha futhi nje silalele lokhu Mzuzu nje futhi sibone ukuthi uNkulunkulu wathini. Manje ngifunda uHezekieli isahluko sesishiyagalolunye. Uma nifuna ukukubhala phansi, lalelisisana. Futhi wamemeza ezindlebeni zami ngezwe elikhulu futhi ethi, mabasondele abaphindiseli bomuzi, kube yilowo nalowo abe nesikhali zabo sokubulala esandleni sabo. Manje lona nguNkulunkulu okhulumayo. Futhi bheka, kwafika amadoda ayisithupha evela endleleni yasesangweni lasenhla angasenyakatho, ileyo naleyo inesikhali sokubulala esandleni sayo, enye phakathi kwawo yembethe ilineni limhlophe nomphondo lukayinki womlobi ngasokhalweni lwayo, angena amangase ngase-altare lethusi. Inkazimulo kaNkulunkulu kaIsrayeli yayenyukile emakherubini eyayiphezu kwalo yaya embundwini wendlu. Wangibiza indoda eyembethe ilinene limhlophe ne yayino uphondo lukayinki womlobi esandleni lwayo noma ukhalo. Futhi ngakho futhi inkosi igama elikhulu NKOSI okungukuthi nguNkulunkulu, inkosi yathi kuyo, dabule emzini phakathi kweJerusalema ubeke uphawu ebunzini omuntu ababubule bekhala ngazo izinengiso zenziwa phakathi kwalo.
And to the others, he, the Lord, said, in my hearing,
nakulawa manye ya inkosi sho ezindlebeni zami yathi, dabulani emzini emva kwayo nishaye futhi iso lenu lingahawukeli ningabi nabubele. Bhekisisani verse lesithupha.
Utterly, slay utterly old, young maidens, little children, women,
nichithe, nibulale, nichithe amaxhegu, abasha, izintombi, izingane, besifazane. Unkulunkulu washo njalo, Unkulunkulu washo njalo, ningasondeli kodwa kumuntu okukuye uphawu. Futhi uqala emendulo engcwele futhi aqale ngendoda amadala ayephambi kwenzi. Ngabe mazi uNkulunkulu wathi kulabo bantu, manje lindani, ngizobeka uphawu kubantu kuqala labo abazehlukanisele uNkulunkulu. Futhi wababeka uphawu wathi, manje kulawo amadoda ayenesikhali sokubulala, dabulani futhi ningahawukeli abesifazane, abantwana noma lutho, kodwa ukuba nibulala nichithe yonke into ezwene zamandulo ngaphambi kukazamcolo embutshisweni ngenkathi izigidi eziphindwe kazigidi nezigidigidikazi zabantu ababebhezwa umhlaba. Unkulunkulu wathi kumele umshumayele omdala wobungcwele ogamalingu Nowa, futhi wathumayela iminyaka eyikhulu namashumi amabili, futhi wabatshela ukuba beze bangene emkhunjini, futhi bonke labo abangangengenanga kulowo mkhumbi babezobhujiswa. Futhi uNkulunkulu samandla owayenokulawula amazulu wehlise izimvula ezabhubhisa zagitsha izigidi zabantu abadala, zabantu abasha, zezingane ezincane, beklinywa futhi bebhubhe emanzini amaningi. Unkulunkulu somandla futhi unguNkulunkulu othande ngokuyikho impela, futhi lelo iqiniso ufanele yabathanda bakho uqobo, uzofanele azibuse ezwini lakhe. Ngakho kungesikho ukuphikisana, kodwa ngingavumelani nawe uNkulunkulu wakho wothanda. Lapho esikhathini esike side sedlule ngakikhuluma mhlawumbe ngofakazi kaJehova, indoda iyakhuphuka yase ithi, futhi Branham uqonde ukungitshela ukuthi kukhona isihogo esivuthayo na, ngathi akusikho ukuthi kushiwo yimi, kuyilokho kushiwo iBhayibheli. Yathi uqonde ukungitshela ukuthi ubaba wasezulwini othandayo bengashisa kuxothula abantwana bakhe na, ngani wathi ubungeke ushise umntanakho, ngathi qaba umnumzane. Awu manje-ke uma wena njengomuntu onothando lungako yabo ukuthi abantu bangayisonda kanjani into bayijikise na, uma wena njengomuntu onothando lungako ucabanga ukuthi ubaba wasezulwini othandayo bengabhubhisa abantwana bakhe na, ngathi neze.
He
Ngoba bubhisa abantwana bakhe kodwa wena ungumntwana kabani na uNkulunkulu akabubhisa abantwana bakhe uzama ngawo wonke amandla akhe ukubafaka kodwa udeveli odeliwe oyobhubhisa abantwana bakhe ngakho uNkulunkulu uvumela uSathane nje Bukani, kwakungubani lo owavumela ububi ukuba behle noSathane ukuba aphume futhi abhubhise inceku ephelele kunazo zonke kaNkulunkulu ukuze kube nguJesu Kristu abantwana bakhe naye yonke into ayenayo uJobe na? uNkulunkulu athumele umoya omubi phandle lapho futhi wabhubhisa bonke babantwana bakaJobe naye yonke into nje ukuvivinga inceku yakhe kunjalo na impela.
Oh,
bengingama lapha ihora futhi nje ngikukhombisa bona mfowethu dadewethu kunjalo noma ungahle ube ngubani ungawutholi lo moya kaNkulunkulu uxovekile izimpi ziyizikwebo zikaNkulunkulu phezu kwezizwe izimbubhiso zithunyelwe kuNkulunkulu iphepheli lasho njalo uNkulunkulu uNkulunkulu othando kodwa uNkulunkulu uNkulunkulu olaka futhi awuzi kuma phambi kothandayo leyo bekuyinto elimaza ibandla namhlanje munye babo othandayo kusobala bengeke abelendaba uma ngeza lokhu uma ufuna ukukwenza ungavele uziqhubekele futhi kwenze ngoba uthando lukaNkulunkulu lukho kuwe kwasekuqaleni nje silungiselele ukuthatha isidlo emzuzwaneni nje futhi ngivule lokho kuba kuzike ngempela kini into yakho ingukuthi okusenhliziyweni yakho kuyoveza kwenza impilo yakho ukuthi hlobo luni lwembewu oyifaka emhlabathini iyoveza inhlobo yayo ungasithatha kanjani isithombo zombili uphephukhona bese wenza ukhula ijimsini ngaso na ubungeke ukwenza njengoba kanjalo ungeke wathatha ihlavu lukakolo bese wenza ukhulithukela ubungeke wazenza ngoba izimpela zimbila zehlukene izimpila zimbila zehlukene ngakho konke ungahle uthathe uhlavulo okhulu ejimsini nembewu kaanyenizi futhi zibukeka zifana ngokuphelele kakhulu ukuze kuthi yena impela umuntu ongcono kunabo bonke angeke azohlukanise kunjalo into kuphela ofanele uyenze ngokuthi uzitshale zibukeka zifana ngokwemvelo kodwa zitshale zombili ziyoveza neyodwa uyoba ukhulu ejimsini nenye iyoba nguanyenizi kunjalo impela Awuze kungani yile yenza le mbewu ibukeke ifana impela nje nalena igezo hlobo oluhlukile lokuphila na ingenxa yokuthi lelo hlobo lokuphila lukuyo Nowesilisa noma osifazane uzisho ukuthi ngumKristu futhi engaluphili lelo hlobo lokuphila ngomusa kaNkulunkulu ukhulu ejimsini niyakubazi ngezithelo zabo Uma leyo ndisenhliziyweni yakho ifakaza lokho yiko kwengindawo uma kungububi bufakazisa ukuthi uphansi lapha uma ufa uyofanele uye lapho usukhona vele uma ulungile futhi ulunge ngoba uNkulunkulu ukwenze walunga futhi uzelwe ngokusha ubophezelekile ukuba uhambe ngaleyo ndlela ngoba lokho kuphila kuyofanele kufakazelane nale ndawo uma ukufakazelana nalapha ilapho oya khona uma ukufakazelana naphezulu lapho ilapho oya khona nebo Iniyikho lapha fakani lokhu emqondweni wenu manje ngizovala kodwa iniyikho lapha kuwuphawu lokuthi ningenye into ethize ndawo benihlala njalo nifuna ukuba sekupheleleni nina maKristu kukhona ukuphelela nalokho kuphelela akukho kulokhu kuphila Kodwa wonke wesilisa lesifazane lapha ungumKristu wonke umuntu ongumKristu lapha manje usevele ukhazimulisiwe ebukhoneni bukaJesu Kristu futhi nomunye umzimba ungeke ube nawo ngesinye isikhathi nawo khona manje kukhona omunye umzimba okulindile uma lona ungahle ukuphe ungake ucabange ngalokho kutatisheni lokho mzuzu nje
Niyazi
ukuthi sonke singabe sesisephakadeni ngaphambi kokuphuma kwelanga kusene kusasa na manje uma ungezuye umKristu mngani wami yinye kuphele into ekusalele ufanele uhambe ngaleyo ndlela uma ukulowo mgwaqo uzofanele uhambe ngaleyo mgwaqo uma uluhlavu lombila uzoveza umbila uma ugudluthukela uveza ukuphila kukegudluthukela Manje uma ubukhonze bandleni ndawo elingazi futhi elingafundisi futhi nje likuvumele uze bandleni futhi ube yilunga lebandla wena uthi awufuthi Branham ibandla lakithi lifundisa ukuthi sifanele sembukele uJesu Kristu njengomsindisi oqondene nathi uma sikhole kosini uJesu Kristu sisindisiwe uma impilo yakho ingaqhathaniseki nalokho awukakwenzi namanje
Do you know the devil
Yazi yini ukuthi devil uyakhola ukuthi Jesu Christ indodana kaNkulunkulu na? Yazi yini ukuthi Jesu obala noma yazi yini ukuthi devil wavuma obala ukuthi Jesu indodana kaNkulunkulu na? Futhi akasindiswanga futhi wayengena nakusindiswa ukudevil ngakho ukuvuma uJesu ukuthi indodana kaNkulunkulu? Yazi yini ukuthi bonke labo bafarisi labasadusi bonke babekhonza impela futhi bengabantu bekolo ukuthi babemthanda kanjani uNkulunkulu ngezinhliziyo zabo bacabanga futhi behluleke kubona lowo ongena kucala indodana kaNkulunkulu ukuyiqonda ukuthi indodana kaNkulunkulu kepha nokho babengabenkolo impela kunjalo na bekhonza impela bengabafundiswe kakhulu impela belazi iphephele kangcono kunoma yiziphi izifundiso zakithi ezinkulu namhlanje babengenakho abakwenzayo kodwa bahlale lapho ngezizukulwane zabo futhi bakhonze inkosi manje bukani ukuthi umbhalo uthini ngezinsuku zokugcina inina bangane abangamaKristu nangothando lokumesaba uNkulunkulu iphephele lathi ngezinsuku zokugcina abantu kuyofika isikhathi lapho umuntu eyobangonamawala okukhumeleyo abathanda injabulo kunokuthanda uNkulunkulu manje akulona yini iqiniso lokho na umuntu othize kulendlu wayephathini ngonyaka omusha ngobunye busuku nasekameleni likaphansi babeneziphuzo ezitakisanayo nokokuzilibazisa nokuqhubeka amasapha ka-ice cream kanjalo njalo amabandla anikeza ngisho nemidansi nje khona impela uNkulunkulu abatshela ukuthi bangakwenzi bakwenze kameli likaKristu futhi naku uJesu kushaya kwebandla ukuba likwenze futhi bayakuphika uJesu nanga amazwi akhe okugcina intando yakhe lesitatamente ebandleni hambani niyezwe nilonke nishumele ivangeli kukho konke okudaliweyo ukholwayo futhi ababhaphathizwe uyakusindiswa ungakholwayo uyakulahla mhlawumbe lokho kugcina lapho okufundwe khona ngumeluzi wakho kodwa nakho okunye okuseleyo kwakho
These
signs shall follow them at least. In the name of Jesus Christ. Uma bephatha izinyoka noma bephuza izinto ezibulalayo, akuyi kubalimaza futhi uma bebeka izandla zabo phezu kwabagulayo bakusinde. Manje yilokho uJesu akusho ngabo ukuba bakwenze kameni lakhe bayaphika ukuthi lokho kukhona kodwa bayahamba futhi benze khona nje ukuphambene nalokho akusho bashumayele lokho sekwedlule akukho lutho kukho futhi bafundisa isayense yezenkolo esikundleni akumangalisi sisesimweni esikuso bukani lapha ke ngikutshele mfowethu ngenkathi ibandla liqala ukufika endaweni lize li ukuthi ilunge kalinye phakathi lapho igcwalise kakhulu ngomfutho kamoya ongcwele namandla ukuze lezo zibonakaliso zilandele ngicabanga ngoPaul ongcwele phandle lapha esiqhingini emva kokuphihlizeka komkhumbi uNkulunkulu wayemnika umbono ngenkathi izinsuku eziyishumi nane nobusuku wonke amathembo lalingasekho ukuthi bayoke basinde esincane isikebhe sidala sishukuma kanjalo futhi bonke babekhala izinsuku eziyishumi nane nobusuku uPaul ezazi lapho waba nombono waphuma esethi imani sibindi ngokuba ingelosi kaNkulunkulu engiyinceku yakhe mina imenga kimi futhi yathi ngesabi ngokuba umele kulethwa phambi kukaKesari futhi bheka uNkulunkulu ukuphile bonke labo abahamba nawe emkunjini ngenkathi umkhumbi uphihlizeka futhi wenyukele kwini futhi bawelela lapho nabomntabo uPaul wayecosha izinkuni futhi wahamba wase ezibeka phezu komlilo futhi phakathi lapho kwa ukukhona inyoka enkulu wayidumela ngesandla manje leyo nyoka yajovela isihluke esandleni sakhe esasizombulala phakathi komzuzu bomntabo bathi tekisisani lowo mfo ewa efa ngokuba uzofa ngomzuzu nje usemakatangweni ngokushumayela ivangeli abantu abakholwayo bamfaka emaketangweni wona impela amabandla amahle okwedlula wonke ngalelo suku kwaba yilokho okwamfaka emaketangweni ukuba nje bekungewona umthetho osisekelwe e-United States bebezokwenza into efanayo namhlanje kunjalo lindane nje ize ithi ukubhidlika kakhudlwana nenyoka yamdumele esandleni manje ubhekisizane uPaul ake sabanga wathi uJesu Christ wathi uma bephatha izinyoka ayiyi kubalimaza ngakho wahamba weza ngapha wayithintithela emlilweni wajika wayesehamba eyangale ukubalande izinkuni futhi azibuyisele emlilweni wazijikela wayesothisa umhlane wakhe wayesejikela ngapha wayesothisa izandla zakhe abomntabo bathi akafingani na ifingani leyo ndoda na beyifanele iwe ife kodwa uPaul wayecwele kakhulu umoya ongcwele ngiyabona ukuthi ngiqonde ukuthini na ecwele kakhulu umoya ongcwele kwaze kwathi isihlungu asangabi yisihlungu kuye Oh, fawe, chukini kibanda likwele umboyo ngwele. Nkulunkulu ya kwenza ngonyaka wote. Loko siyazi beze kone ya bezile kukwezi minyakele isi kukwele zibili. Linda luza lukate kempele kaya uktobo nebanda. Kuleyo nzale ngane tembegile. Emfa kukube minyango ya bezizo sufaliwe. Oh, nkulunkulu ya kutobe ibanda ke. Ongzolile makazi ngzolise njalo, lungile makabe, ngolungile njalo, nalewo ngwele makazi ngwelise njalo, nkulunkulu uzochobe ibandla kamaka nkulunkulu nezinto zizobe zenzeka, akusiko lokho kuphela kodwa ukwenza manje. Pixisani zibonakalise nezimanga khona ke abantu bayaqalaza bese bethi awu ngokukadevela, wo ngoba bazi imibhalo namandla kankulunkulu futhi ingaleso sizathu bekusho. Kwangathi inkosi ingalibusisa ngiyaxolisa kunihlalisa kuze kube leyithi kanje, angivamile impela kukwenza lokhu kodwa angidlali nani kakhulu, ngakho ngingahle ukuba angiyiphendulanga le mibuzo ngokwemicabango yenu nezinto ibe mibili ephenduliwe kulokhu kuza. Uma ngingakwenzanga unkulunkulu anibusise futhi ngingaqondile ukunithinuka noma ukuthize. Ngidingeke nje ukuba ngisho ukuningibuzo umbuzo, ngenza ngakho konke ukwazi kwami ngempendulo kunjalo. Manje angazi kakhulu kangako ngezinto, mhlawumbe angazi lutho ebengifanele ngikwazi, kodwa into eyodwa engiyaziyo, uJesu Kristu usisindisa esonweni, usivikela esonweni, futhi usipha amandla akhe nezibusiso zakhe. Futhi uma nje nizoqaphela macala wonke futhi nibhekisise ukuthi kwenzekeni kubantu abakhulekelwe bukani ezizweni zonke, futhi nibuke izibonakaliso nezimanga ndawo zonke, futhi nibuke isikhathi esizayo njengalawo magatsha amabili esashumela ngawo lapha esikhathini esithile esedlule. Inyuke isuka kuGenesise ukuthi afakaze kanjani ndawo zonke ukuthi ukanjani ongakholwayo uqave impela futhi unesithunzi enkolweni yakhe, kodwa enesimo sokumesaba uNkulunkulu, kepha amandla akho ewaphi nebandla liyaqhubeka. Kwangathi inkosi uJesu ingabusisa ngamunye ngomkhuleko wami, futhi kwangathi ningaphile kanjalo ukuthi lizoba ngabathwele kakhulu. Kwangathi uNkulunkulu angabeka phezu kwenu bantu, ningabathwele kakhulu ngemiphefumulo elahlekile, nize ningakwazi ukulala imini noma ebusuku. Kwangathi uNkulunkulu angapha leli tabanekele lika Branham leyo nhlanhla yokuba ngabathwele kakhulu. Ngikatshali uma ningazange nimemeze, noma uma ningazange nenze noma yinenge, uma nje nithwele kakhulu ngemiphefumulo elahlekile nize ningakwazi kulala. Uma nenze lonke izwe liyobe lingena ngesinyelele lapha kuba likhulekelwe kunjalo, izwe liyongena kuba likhulekelwe, niyokwaziwa ndawo zonke. Unkulunkulu akasipho komoya wakhe asenze sithobeke, asivithize futhi asenze sigcwale kakhulu amandla kaNkulunkulu ukuphilisa abagulayo, ukukhipha amadimoni, ukwenza izibonakaliso ezinkulu nezimanga. Uma nibeka izandla zenu phezu kwabagulayo futhi nicele leso sibuziso, kungekho nelilodwa igagaza enhliziyweni yenu, nikholwe ukuthi uNkulunkulu uzokwenza. Bekisisani leso sikhulu sizoqala ukuba ngcono. Ngani na? Ububi sebusukile kukho. Njengomuthi nje owawumi uJesu wabuka futhi kwakungekho sithelo kuwo. Wathi mawuqalekiswe emahoreni ngabashumi amabili nane kamuva bedlula. UPetro wathi buka amaqabunga asevele ayabona. Kukhona kwakwenzekile izwi kaNkulunkulu lakhulunywa. UJesu wathi kholwani kuNkulunkulu ngokuba uma nithi kule ndaba nqukuleka futhi ningakungabazi iyonilalela. Kholwani kuNkulunkulu. Manje sekuyisikhathi sesidlo, sisakhothamisa amakhanda ethu. Ngizocela umunye eze opiyaneni. Nkosi, yileli hore isikhathi ukuthi lapho mhlawumbe wesilisa nabesifazane Nkosi ezweni lonke bazobona ukuthi ihore elikhulu lokwahlulelwa seliyasondela, lapho uNkulunkulu ezokwehlulela khona zonke izizwe kumini kwazo kwepolitiki, ndawo zonke, futhi wonke umuntu ufanele amele izahlulelo zikaNkulunkulu. Futhi baba sijabula kakhulu ukwazi ukuthi kukhona kuphunyuka kwalaba bantu abazofisa ukuphunyuka. Nalowo mgwaqo ungoJesu Kristu oyinzalo kaDavid. Futhi siyakubonga baba othandekayo ngokumthumela njalo emhlabeni ukuthi wayengumxhumanisi esasingedlule kuye. Ubungasinxusela futhi asuse isono sethu ukuthi siphunyuke olakeni nasekulahlweni nguNkulunkulu. Siyazi ukuthi ulaka luyeza futhi ukuthi njengoba uJohane asho ngezinsuku ezedlulayo, balekelani ulaka oluzayo. Manje Nkosi sikhulekela ukuthi njengoba sithatha isidlo kulobu busuku ukuthi uzosingcwelisa Nkosi ngegazi lakho elihlanzayo, futhi kwangathi zonke izono zalaba bantu zingathethelelwa. Ngikhuleka ngokuzithoba nangobuqotho uNkulunkulu ukuthi awuzokuvumela namunye wethu ukuba asithathe ngokungafanele ngokuba wena ushile izwi lakho. Uma sezenjalo sinecala lomzimba negazi lenkosi. Manje baba yenza laba bantu babe ngcwele futhi babe ngabezehlukanisele ukuze sithathe lokhu singenasisihla. Namanje baba siyaqonda ukuthi sidlo kuqala sanikezwe ezansi kibithe nalabo bantu abathathe isidlo iwundlu nezingwa lapho bemasha bephuma iminyaka engamashumi amane bahamba ehlane futhi kwakungekho namunye obuthakathaka phakathi kwabo ngenkathi bephuma ehlane bathathe isidlo. Nkulunkulu yiba nesihawu ngikhulekela ukuthi bonke abagulayo bazophiliswa, bonke abalahlekile bazosindiswa, nalabo abagcina umthetho ngamehlo nje futhi benganaki kwangathi bangenyuka basondele emililweni kaNkulunkulu befudumeza imiphefumulo yabo. Siphe khona Nkosi, sithethelele manje futhi sisize, sikhuleke egameni lendodana yakho. Futhi sisakhothamisa amakhanda ethu angazi noma njengoba umfowethu esinika indlela encane ophiyaneni uma kukhona umuntu lapha abazophakamisa isandla sabo futhi bathi mfowethu Bill ngobuqotho ngingi okwesimo somphefumulo ngifuna ungikhumbule ngifuna ukwemukela umoya ongcwele. Ungathi phakamisa isandla sakho uthi khumbula uNkulunkulu akubusise, uNkulunkulu akubusise nawe, nawe wena, nawe uNkulunkulu akubusise nawe, uNkulunkulu akubusise ninikazi wena, nawe wena mfowethu. Hey, izandla ndawo zonke. uNkulunkulu akubusise mfowethu, uNkulunkulu akubusise, uNkulunkulu akubusise tete wethu, wena tete wethu, ngiyasibona isandla sakho ukuthi ufuna ukwemukela umoya ongcwele. uNkulunkulu akubusise mfowethu. Anifuni ukuhamba nje nisondele kakhudlwana, khumbulani bangani siphile eduze kokufika kwenkosi yethu. Manje uNkulunkulu uqinisa amazwi akhe, izibonakaliso nezimanga ndawo zonke. Manje impela ukuthi uNkulunkulu ubengeke ngivumele ngiphume futhi ngigcotshwe ngomoya ongcwele ukuba ngenze izibonakaliso nezimanga, ngibuye futhi ngishumayele izwi kanjalo njalo futhi abezokubusisa ndawo zonke futhi ngenze lezi zinto ngaphandle uma enginika umqondo thize ngezwi lakhe. Ubengeke aphe lokho, ngakho ngiyakwazi ngikhuluma ngakho. Futhi uma ungenayo uJesu Kristu ngaphandle komoya ongcwele, kwangathi uNkulunkulu angeke uvumele ube nanoma yikuphi ukuphumula uze wemukele umoya ongcwele. Ungadukiswa nje, ungakuthathi lokhu okukodwa kwezivumo zamahlelo omile zokugcina umthetho ngamehlo nje bese uthi unomoya ongcwele. Awutholi umoya ongcwele ngenkathi ukholwa, awutholi umoya ongcwele uyisiphiwo sikaNkulunkulu. UPaul wathi namamukela umoya ongcwele lokhu nakholayo na ngakho kukholweni, futhi kwangathi uNkulunkulu anganipha wona. Manje baba, kulabo abaphakamise izandla zabo ngikhulekela ukuthi uzobapha umuntu kamoya ongcwele njengamanje, kwangathi angafika ngokujulile angene kulaba abaningi. Izandla eziyishumi noma eziyishumi nanhlanu eziphakamile, ngikhulekela ukuthi uzobapha bonke umbhaphathizo wobuwena bakho.
They'll see all kinds of signs, like Jesus said, these signs shall follow them.
Kwangathi bangagcwaliswa kakhulu ngomoya ongcwele kuze kwenzeke izibonakaliso nezimanga ezimpilweni zabo. Bazobona zonke izinhlobo zezibonakaliso njengoba kwasho uJesu. Lezi zibonakaliso ziyakubalandela abakholwayo. Siphe khona baba, sikhuleka ngokuzithoba egameni lendodana yakho uJesu Kristu. Amen. Fortuneville.